Siyawacula lawo maculo futhi kuyakhanyisa ebusweni bethu obucabanga ngemva kweminyaka eyizinkulungwane eziyishumi ngeke sibe nesikhathi esincane.
Kodwa niyazi manje isikhathi esifanele sisebenzele inkosi, akunjalo na? Isikhathi kuphela esinaso sikulesi sikhathi esincane sempilo efayo ngenkathi siselapha.
Futhi ngikholwa ukuthi kusifanele ukubeka yonke imizuzu esingakwazi enkonzweni inkosi senza ukuthize. Akunendaba ukuthi kuyini uma kungukucula ukufakaza ukwenza ukuthize ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. Cabanga nje sizocula nje iminyaka eyizinkulungwane eziyishumi ngemva kokufika lapho. Leyo yinkonzo yamaculo nje, kungukuthi nje akukadluli impela lokho. Niyazi iminyaka eyizinkulungwane eziyishumi, ngakho-ke lokho kuzoba isikhathi esimangalisayo. Manje siyamemezela kulobu busuku nje, kufanele ngihambe kuseni ngiye eDaho, ngihambile izinsuku ezimbalwa ngibuye. Bese kuthi-ke uma uNkulunkulu ethanda sifuna ukuqala imvuselelo yemfashini endala khona lapho eThabenakele. Emavikini ambalwa alandelayo sizokwazi konke ngakho inkosi ithanda, nemvuselelo yokufundisa enhle nje. Sifake izandla zethu embizeni yojuku lokhu kuza, futhi sibe nesikhathi esimangalisayo esikhazimulayo. Futhi niyazi kini nonke ubungekho lapha, nigeje isikhathi eside impela. Lokho yisikhathi eside, amahora amabili bengilapha ngifundisa. Futhi-ke ngivele ngazizwa ngikahle kakhulu, ngisanda kubuya phezulu eColorado. Futhi ngizizwa ngikahle kakhulu nje, futhi ngakho-ke bengizoqala imvuselelo khona manjalo. Futhi abanye abangani bami abathindekayo abangakwazi ukunqaba kubo, umfowethu Agenbright nabaningi babo abavela eCalifornia, i-Christian businessman, bangicelile ukuba ngihlangane nabo e-Adaho. Futhi ngifanele ngiye eCalifornia ekuseni, ngikhuphukele e-Adaho okolwesibili, futhi behla ngomfula esiningi kanjalo njalo, bebefuna ngihambe nabo. Ngakho-ke ngangingenayo imihlangano ehleliwe. Ngakho-ke mina niyazi kukhola othile okwenzela ukuthile kuhle, uyabathanda kunjalo, baye bangiphatha kahle. Ngakho-ke ngangena ngase ngibuze inkosi, futhi kwabonakala sengathi ingitshele ukuthi kuyolunga kimi ukuba ngihambe. Ngakho ngiyahamba-ke, bese-ke ngibuya uNkulunkulu ethanda, futhi ngiqale imvuselelo, futhi ngibe nesikhathi esihle semfashini endala. Manje sifuna ukuba nikucabange futhi nikhuleke ngakho ukuthi uNkulunkulu uzovele avule amafasitela asezulwini, futhi athulule phansi umoya wemvuselelo phezu kwethu. Njengoba sishilo kulokhu kusa, niyazi amanzi kanye ne okwesibonelo umfula, ngingasho manje lapho futhi ngesinye isikhathi lowo mfula ugijima kakhulu, futhi ugxuma, futhi ugxumagxuma, kodwa awasenawo amanzi kuwo kunokuba unawo lapho uthule. Njengoba ungaba njalo, kodwa unemvuselelo eqhubekayo, niyabo, nomoya uyavunguza phansi kuwo, futhi iwenze ugxume, futhi thokoze. Futhi okuhle ngalokho, untantisa zonke izinto nodoti, njengoba ngishilo kungena ogwini. Yilokho kwenziwe imvuselelo, ivele isigxumagxumise nxa zonke kanjalo, ize ivele isithole. Siyagxumagxuma siya phansi lapha, futhi sigxumagxuma siya phezulu, futhi sigxumagxuma laphayana ngale ukukhululekela lokhu, futhi phansi kumakhelwane. Niyabo, into yokuqala niyazi inkosi iyasambulela. Niyazi ubungafanele ukhulume ngalowo makhelwane empeleni. Angizohamba ngimcele ukuthi aye esontweni. Lokho kuthi kugxumagxumisa inyele lincane liphume, niyazi. Ngakho yilokho esifuna ukukwenza kulesi sikhathi esizayo. Manje angifuni ukuthatha isikhathi senu esiningi kakhulu, ngoba ngiyazi ukuthi kusasa umsombuluko nosuku lomsebenzi, futhi ngesikhathi semvuselelo uma uNkulunkulu ethanda. Sifuna nje cishe ihora eligcwele nengxenye noma amahora amabili lobusuku inkonzo yamaculo, bese-ke ngingena ngqo ekufundiseni kwizwi. Futhi ngicabanga ukuthi amaculo ayamangalisa, kodwa ungawona umhlangano ngamaculo, niyabo, amaningi kakhulu awo, niyabo, singacula, kodwa lokho indlu kaNkulunkulu eyikho eyokuqondisa iyezwi, eyokuqondisisa ukuyala, ukuthi siyazi ukuthi siziphatha kanjani ngokwethu. Futhi ngicabanga ukuthi niwathole kahle amaculo enu manje, njengoba bekunjalo nje kulobu busuku. Lokho kukahle kakhulu. Manje ngalesi sikhathi sizoba nezipesheli ezithile, kunjalo asikwazi ukuzibeka zonke ngobusuku bubodwa, kodwa ubusuku emva kobusuku sizoba nezipesheli. Futhi sifuna ukuthi nimeme abahlobo ukuba bangene, futhi ngoba kungadingeka nikumemezele kanye nje. uma sesibuya futhi kubhekene futhi sizofaka isikhangiso esincane pepheni futhi futhi phumani nonke manje ngeke kube yinkonzo yokuphilisa kuzoba imvuselelo manje imvuselelo ayisho ukuletha abaphendukile abasha imvuselelo isho ukubavuselela asebephendukile kakade niyabo ingabe imvuselelo isho ukuvuselela niyabo ukukhulisa ukwenza impilo futhi futhi bandla ngesike sikhathi sithola ukugxeka okuncane futhi ngakho ke sibheke singesa lezo zikhathi zakudala njengoba sasivamise ukuba naso kudala ugethi ungishayela ucingo sikashane nesedlule futhi wathi yena nodadewethu enje bazoza bezocula lelo elithi camp meeting time eminyakeni ngabashumi amane edlule benzele mina ngakho ke silindele futhi futhi utshele abanye abazalani nodadewethu bebandla ukuthi bonke bamenyiwe Manje kulobo busuku sitatisha isifundo sijule kakhulu esimingezelwe kulokhu kusa futhi ngiyawujabulela ngempela umoya wokungenisa izihambi nomusa womfowethu Neville ngaso sonke isikhathi ezimisele ukuhlala emuva futhi asidedele siphumele phambili nakho konke umfowethu wangempela lowo adele ipulpiti lakhe ngokufanayo nje njengoba kwakungelutho ngakho ke ukwenza Ngakho ke thina siyamthakasela umfowethu Neville kakhulu kakhulu futhi ubelokhu ebambisana kukho konke ngike ngamcela ukuba kwenze kade esemsebenzini ngqo ukukwenza kanjalo nje ngakho ke ngiyamthakasela umfowethu njalo kulokhu kusa kade sitadisha kwezinyanga ezine ezidlule noma into ethile njalo kwese sishiya galolunye noma isahluko seshumi sencwadi yamaHebheru siqale evesini lesishiya galombili futhi sadlula kwaze kwabacishe ngelamashumi amabili nanhlanu ngiyacabanga kulokhu kusa Manje ke kulobo busuku ngimemezela ukufundisa uma inkosi ithanda ngo isono singena kuthethelelwa yisiphi isono singena kuthethelelwa na Manje ukuthi lesendlalelo sifuna ukubuyela emuva ekufundweni kombhalo futhi sibuyekeze sitatimende nje noma izimbili zanamuhle kuseni bese ke singena kule ndaba yevesi lamashumi amabili nanhlanu noma ivesi lamashumi amabili nesithupha njalo nalencwadi yamaHebheru isahluko seshumi ake siqale ukubukeza cishe kusukela evesini leshumi nesishiyagalolunye futhi sithole izinto ezimbalwa Upawule khuluma lapha uzama ukwehlukanisa umthetho nomusa umgomo noma indaba enkulu ukwehlukanisa umthetho emuseni futhi phakathi lapha uveza ukusondela kuKristu ngomthetho ukusondela kuNkulunkulu ngoKristu futhi uyakuhlukanisa ndawonye ekhombisa lokho lapho zonke izingxenye zidlala khona futhi konke emavangelini bonke badlala indima efanayo kuphela kwakungaphansi kwesimiselo sesikhathi esehlukene bese ke siye saba lapho umkhonzi eza khona enze umnikelo wakhe emhletshelweni owophayo namuhle kuseni siphendukele kuJobe sikhuluma ngokwengqondo sathola uJobe ephila ngaphansi kwezinsuku zomnikelo nomnikelo wokushiswa futhi wacabanga ukuthi mhlawumbe ngenxa yokuthi kungenzeka ukuthi abantwana bakhe bonile ngandlela thize ukuthi babengaqondi ukuthi babonile uJobe wenzela abantwana bakhe umnikelo wokushiswa ukuze aqiniseke ngiyakuthanda lokho anikuthandi nina na ukukhathalela abantwana bakho Ukwenza umnikelo wokushiswa unikela umkhuleko ngaphansi komhlatshelo wokufa kwezivu ukuze abantwana bakhe bangalahleki uma bonile ukuthi uNkulunkulu uyobathethelela izono zabo bese ke siqhubeka ngoJobe futhi sithole ekugcineni ukuthi wakhokhela kanjani uNkulunkulu ngemva kokuba uJobe sedlule esikhathini sakhe sokusolwa nezilingo ekugcineni kwakhokhela uJobe akazange alahlekelwe ngisho nawo yedwa abantwana bakhe wabuyiselwa zonke izimvu zakhe izinkomo zakhe zonke izinkabi zakhe zonke amakamela akhe wonke ngokuphindwe kabili waseke uNkulunkulu ebuyisela noma wamnika abantwana bakhe bonke babefile emhlabeni kodwa babelindele enkazimulweni ukuba yena eze Akukho namunye wabo walahleka niyabo uNkulunkulu wanika uJobe amadodakazi akhe namadodana akhe kusho ukuthi yena ukuphila nokuhamba ekukhanyeni kufanele uhambe kukho ukuphila ngayo yonke imithetho nesimiselo sesikhathi lapho ebusa Siyachele pepeleni ukuthi uZakaria uyise kaJohane umbhapathizi owaye ngumzala wesibili kaJesu ukuthi wayeyindoda elungileyo. Nikuqaphelile yini embhalweni na umuntu olungileyo ephila ngaphansi komthetho futhi endlini yakhe kwakunemikhuleko eyenziwa njalo. nomkakhe uElizabeth wayeyinyumba futhi kwakungumoya ongcwele oweza kuye ngesimo noma uGabriel kwakuyiyo ingelosikulu ngenkathi esenza umnikelo wakhe wokuzulisa impepho eshisa impepho ngenkathi kwakwenziwa imikhuleko ethempelini ukuthi ingelosikulu uGabriel eza kuye ngoba wayehamba kukho konke ukukhanya ayefanele ahambe kukho. Yilokho kuphela uNkulunkulu angakudinga kithi konke ukukhanya okufanele sihambe kukho. Lapho yilapho ivangeli into yengqondo yevangeli yayehlulekile ezweni labahedeni. Ngenxa yokuthi silethe nje ukwazi kwengqondo kuphela noma isayensi yezenkolo ethile njalo umuntu othize akwenzile futhi kulokho sikwethule kubo futhi akusanamthelela ukwedlula ukukhonza kwabo uqobo ababenakho. Uma ngamanye amazwi uma befundiswa ukuthi ilanga lingamandla amakhulu futhi lilawula umhlaba liyakwenza ngomqondo othile kodwa khona-ke bakholelwa ukuthi lelo langa linamandla ukuthi ngelanga kuvela izitshalo ngelanga kuvela ukuphila ngelanga kuza awu lokho kuyiqiniso impela kodwa ilanga liyindalo yomdali kuphela. Sasinoyedwa emsamo lapho manje mhlawumbe nizitholile izincwadi zakho abaningi benu abazi izithunywa zevangeli nezinto phakathi lapho omunye akhuphuke bayahlala futhi babheke ilanga baze baphuputheke ngokuphelele futhi bayezwa uma ilanga lizokhipha amehlo abo khona-ke abakwazi ukubona isono nezinto zezwe baphuphuthekile ezweni futhi manje-ke ekwenzeni lokho ngani bazosindiswa. Manje yilolo lonke ulwazi abanalo ngunkulunkulu bafundiswe lokho ukuthi bakholwa ukuthi yilokho kufanele bakwenze ukwenza umhlatshelo ukuze babe namehlo abo ekhishwe yilanga bazosindiswa.
Bangi bahamba emlilweni balale phezu kokuhlabayo baphakamise izandla zabo bathi abasoze behlise izandla zabo baze bathole ukuthula futhi izinzipho zabo zikhula ngemuva kwezandla zabo kanjalo iminyaka neminyaka neminyaka nezinzipho zeminwe zikhula zehle.
Bangalokothi bavule isandla sabo basiphakamise behamba kanjalo abaqotho abaqotho ngokuphelele kodwa abanalo ivangeli. Manje futhi lokho kungumsebenzi wethu kubona lezo zidalwa ezifayo njengoba sinjalo nje futhi empeleni bangabafowabo kithi njengoba inyama ishisekela ngoba uNkulunkulu ngegazi elilodwa wenza bonke abantu. Wonke umuntu sonke sidale singumuntu siphuma emthini owodwa u-Adamu ekuqaleni manje-ke ngalokho kuyimisebenzi yethu njengabazalwane abangamaKristu ukubathathela ivangeli leqiniso neliphilayo. Khona-ke phakathi lapho yedwa ezoba yilolu hlobo omunye ukhonza izilwane ezincane nezinambuzane kanjalo njalo khona-ke niyabo bakhonza isidalo esikudleni somdali. Kwela-ke lapho bezwa ivangeli lenkosi uJesu bakuzwile izikhathi eziningi ekuphilweni kwezithunywa zevangeli ukudlulisa izincwajana nokunye nokunye bathi ngathi bangaki kinina madoda ahloniphekile owaziyo ngenkosi uJesu na ngamunye wabo bangaki kini abakholwayo ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu na akukho namunye wabo niyabo awu nicabanga ukuthi wayeyini na wayengumfundisi njengoba nje owethu wayenjalo njalo njalo niyabo ngoba lokhu ukuthi akukho lutho nganoma yimuphi uNkulunkulu babo olungaveza noma yimiphi imiphumela yemvelo kodwa ngevangeli lenkosi uJesu Kristu uzofeza lonke izwi alisho futhi lokho kunjalo lokho kwenza umehluko. Ngenkathi le ndoda impofu imile lapho iphuphuthekile yayingakaze ibone iminyaka neminyaka ngathi inkolo yenu ingayenzelani le ndoda na lutho kusobala kathi kodwa uJesu Kristu angambuyisele ukubona kwakhe manje futhi wakwenza ngakho lobo ubuqiniso bevangeli. Manje uPawulu lapha ekukhulumeni kumaHebheru wayezama ukutshela abantu ukuthi indlela yokusondela kuNkulunkulu kwakungomhlatshelo ovuzayo wenkosi uJesu Kristu. Usendela kanjalo-ke kuye kungoJesu ngokuba uyiwundlu elisusa isono sezwe futhi uNkulunkulu wakuvuma futhi manje wathi eTestamenteni elidala ngenkathi belethe iwundlu benza umnikelo wabo umhlatshelo wabo balibamba iwundlu ngekhanda lalo lapho lisavevezela futhi lifa igazi lindiza kuye wonke umfo omncane lapho umthambo omkhulu wegazi entanyeni wawusikwa. Baseke beqonda ukuthi lelo wondle lalife esikhundleni sabo, manje ke babuyela baphuma nonyalo lwenhliziyo olufanayo ababenalo ngenkathi bengena. Isifiso esifanayo sokuphinga, isifiso esifanayo sokuqamba amanga, isifiso esifanayo sokweba nokubulala nokunye nokunye. Kodwa indoda yake yabeka isandla sayo, hoye, indoda yayibeka isandla sayo phezu kwekhanda likaJesu Kristu bese ivuma isono sayo. Izwe izinhlungu nobuhlungu baseKalvari, lokho isono, lokho ayefanele kukhokhe uhlenga umuntu esonweni, nomoya ongcwele ovela egazini likaJesu Kristu yeza uhlanza leyo ndoda. Uyaphuma isidalo esisha futhi kuba kanye unomphela, uphuma engumuntu ohlukile, uphuma nayo yonke inkinga yesono ixazululwe ingona phakade. Ngokuba ngomhlatshelo wodwa, kusho umbhalo lapha, ubaphelelise kuze kube phakade labo abangcwelisiwe, futhi wathi umoya ongcwele ufakaza kufanayo nabo. Lo mhlatshelo wodwa kuze kube phakade wenza umnikelo wakhe, nikela ngokuphila kwakho uqobo. Uhlala phansi ngakwese kunene somkhulu kweliphezulu, futhi sinomphristi omkhulu ohlezi komkhulu kaNkulunkulu ebukhoneni bomdala omkhulu, enza ukunxusela phezu kokuvuma kwethu. Kwase kuthi lapha evesini leshumi lesishiyagalolunye, ngakho-ke bazalwane, njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele yegazi likaJesu, cabanga ngakho akukho ukwesaba. Leyo yinhlupho enkulu kunazo zonke khona ebandleni lamaKristu namuhla, ngokuthi saba, futhi isizathu sokuthi besabe yingoba abafundiswanga kahle futhi bazinza kahle evangelini. Asikho sizathu nhlobo sokuthi kungani le ndawo encane lapha ingabi isidleke samandla kaNkulunkulu, ihlokomba ngenkazimulo kaNkulunkulu indiza ivela kuyo yonke indawo. Le mbobo encane endalo dokeni lapha cishe impela yaziwe emhlabeni wonke, le ndawana encane enihlezi kuyo kulobu busuku, ngoba hayi okukaWilliam Branham kodwa ngenxa kaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu nevangeli abalilwela. Qhabo mnumzane, ngakingahlanganise lutho nakho, lutho hlobo, kwakunguye wakwenza futhi wenza indawo yaziwe emhlabeni jikelele, lapho kwakungelutho ngaphandle kohlaka oluncane lwamadola amakhulu ayishumi nanhlanu noma into efana naleyo, lalungiswa phezulu lapha lungena phansi kulo. Kodwa nguNkulunkulu mnini mandla onke ozenzayo lezo zinto, manje usekwenzile. Sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu ngendlela entsha nephilayo, hayi indlela endala, ngendlela entsha nephilayo. Leyo kwakuyindlela efile, uhlelo lomthetho, kodwa manje singena ngomusa, ngomoya ongcwele. Oh, ngethemba ukuthi niyakubona, akukho obungakwenza. Umthetho wawuyimisebenzi, ningathinti, ningabambi, ninganambithi, ningayidli inyama, gcinani amasabatha, ukuthwasa kwenyanga. Zonke izinhlobo zokukhonza, lokho okwenziwa umuntu, kodwa kule ndlela entsha nephilayo, akusiyo into ebesingayenza, ilokho asenzela khona ngomusa, siyakwamukela nje. UKristu ususa isono, siyakukholwa, yezani ivangeli likholwe, lemukele, bese kuthi-ke uma silemukela ngempela ekujuleni kwenhliziyo yethu, uNkulunkulu sinika umoya ongcwele njengofakazi. Kodwa-ke umoya ongcwele uyafakaza kuwo ukuthi izono zakho sezihambile, futhi ufile ezweni, uvuke ebusheni bempilo, ukuhamba impilo entsha, ukuphila impilo entsha, ukuphila emandleni nasebukhoneni bukaNkulunkulu. Ungabe usathwalwa yikho konke, kodwa okuhamba ngokukamoya njengamadedele namadedekazi kaNkulunkulu. KwabaseRoma besishiyagalombili elokuqala athi, ngakho-ke akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu abangahambi ngokwenyama kodwa ngokukamoya. Manje kwabaningi benu bantu lapha, izivakashi ezivela kwamanye amabandla, angifuni nicabanga ukuthi ngingumuntu oqhubisanayo kwamanye amabandla, futhi ngizama ukumbambatha leli bandla. Engizama ukukwenza ukukhipha okwenyama kuleli bandla, futhi lokho kuyinto esemqoka, nginokuyinqwaba kumele ngikwenze. Kodwa kuzama ukwenza lokho, sigcine iminyango yethu qobo ishanelwe yonke lapha. Kodwa ekwenzeni kanjalo, sifanele sisebenzise ezinye izibonelo, futhi azi bazalwane ebandleni lenu, sonke sidinga kushanela konke nxa zonke. Niyakuqonda lokho. ngakho ke into yakho ingokuthi ukubona ukuthi uNkulunkulu akazisi noma iyiphi inhlangano nanoma yimaphi amaqembu abantu uma uyimethodist akakwazisi ngoba uyimethodist Uma uyiphentekostali akakwazisi ngoba uyiphentekostali wazisa umuntu ngamunye kuphela amen ozelwe ngokusha wazalwa kabusha ngoboya ongcwele futhi wenziwa isidalo esisha kuKristu Jesu akazazisi izinhlangano akayazisi imibuthano emikhulu uNkulunkulu akezi neze emibuthaneni emikhulu ngoba umbuthano omkhulu uza ngoba izinhliziyo zinhliziyonye futhi zimlindele ukuthi afike bukani uJesu ebandleni elithi ubekile kunawo wonke ababili noma abathathu behlangene ngegama lami manje ngishilo kulokhu kuza futhi ngizokusho futhi manje nje ukuthi ibandla lethu lethu elincane lapha ngokuqondene nathi sizama ukuma ezweni elingonakalisiwe likaNkulunkulu kufanele kuvele lapha amabandla lapho behlela amabandla abo izinto abazenzayo bavimba izibusiso zikaNkulunkulu ngesayense yabo yezenkolo ukuthi uNkulunkulu angeke adabule ukuze abusise abantu bakhe bathela ibandla labo lingeligcina umthetho kakhulu ligongobele kakhulu futhi lisitashi kakhulu kuze kube umoya ongcwele ungeke ukwazi ukungena ebandleni bese kuthi ke lapho udevele ebona ukuthi wayenze lokho futhi abanye babezofohla noma kanjani khona ke wabenza ukuthi bavule eminye imigudu okwakungesilo ivangeli futhi wabakhiphela ebuhlanyeni kunjalo niyabo kuphakathi kokuthi baba yisigejane sezinhlanya noma izigejane sezitashi kodwa baphakathi nomgwaqo kukhona ivangeli lenkosi Jesu Kristu njengoba ngikhulume kulokhu kusa futhi ngisekela lokhu manje kulo mbuzo omkhulu engilungiselele ukuwubuza emizuzwaneni embalwa yilokhu ukuthi umuntu uthatha umoya womunye qaphela ukuthi awujoli umoya womuntu esikudleni sikamoya wenkosi ngena ebandleni qaphela indlela omele usiyenza ngayo futhi wena uzobona indlela abantu abenza ngayo niyabona Uma umelusi eyisitashi ngempela futhi eqinile abantu bayoba ngendlela efanayo uma ungena lapho okunonya nokushisekela okweqile abantu bayoba ngendlela efanayo Ngakho ke bazalwane sifanele sibonge lapha ethabenakele kulobu busuku ngomfundisi ohluzekile ngqondweni onengqondo futhi oshumayile evangeli elilule eligcwele elikhululekile nasemandleni alo yebo mnumzane Uma kukhona ngifuna ukukumela kahle kulelizwe uma ngingameli isintu kahle ngifuna ukumela uJesu Kristu ekuphileni kwakhe ngifuna ukuba ngumKristu weBhayibheli lokho iBhayibheli likushoyo lokho ngifuna ukukholwa akunendaba ukuthi ubani ongavumelani noma ubani ovumelanayo ngicabene nabo kodwa ngifuna ukukholwa iBhayibheli Leli izwi likaNkulunkulu ngikholwa ukuthi lelo yicebo lensindiso ngempela izwi likaNkulunkulu liwukuphela kwedwala eliyoke lime futhi lintengezele iminyaka izwi likaNkulunkulu uJesu wathi kodlula amazulu nomhlaba kodwa izwi lami lisoze ledlula ngakho ke ngikholwa ukuthi leli yiqiniso ngabe uNkulunkulu ngikusho ngokuzijoba phambi kwebandla lami elincane kanje angikwazanga ukukusho emihlanganweni emikhulu ngoba babeyokhetha kukho kanjalo njalo kodwa njengomboni uNkulunkulu amkhombisa imibono lokho kungenza ukuba ngibe ngaphezu kwaleso sidakwa esiphendulwe ebizuzwini eyishumi edlule ndawo kunjalo singumKristu ngokufanayo njengami ngiya ezulwini elifanayo ngijabulele izibusiso ezifanayo nezinto engingazijabulela kumbe noma ubani omunye Abekho abantu abakhulu nabantu abakhulu embusweni kaNkulunkulu sonke simunye kunjalo wonke umuntu oyedwa nje abafowethu nedadewethu noma ngabe siphuza izimnyama simhlophe noma ngabe siyini simunye kuKristu Jesu akukho didi oela abaphindwe kabili nomfo omncanyana abadikoni nabaqaphi kumbe noma ngabe bayini bonke bayafana kuKristu Jesu umuntu oyedwa asikho ngaphezu komunye Ingakho singabazalwane nodade enkosini uJesu Kristu. Bese kuthi ke uma sihlangana ndawonye sihlezi ezindaweni zasezulwini ngahliziyonye, inhliziyo eyodwa ngahliziyonye, khona ke umoya ongcwele ungangena futhi usibusise futhi usinike izwi likaNkulunkulu eliligugu. Manje ke kulokhu izikhathi eziningi ngemibono ngibone izinto. Into yokuqala lapho othile ngitshela noma ngithatha kokuqoshiwe ukuthi ngibone umbono futhi ngabikezela okuthile ngaphambi kokuthi ngisho noma yini ngombono noma yini. Okokuqala ngidlala lo mbono ngezwi likaNkulunkulu futhi uma ungahambisani nezwi likaNkulunkulu ngiyothi kuze kube manje makabongwe uNkulunkulu bekuhlezi kuhambisana nezwi. kodwa uma kuke kuphambane nezwi likaNkulunkulu ngiyothi ungakulaleli ngoba kungamanga neliqiniso khona lapha izwi likaNkulunkulu manje ke uma sifika sihluzile ngqondweni siphilile kuNkulunkulu uma sifika singenayo inzondo noma yikuphi ukulimaza ngenhliziyo evulekile ezimisele ukufunda uNkulunkulu uyakwazi ukufundisa lapho sizimisele ukufunda kodwa kumele siqale sibeke eceleni isiko sibeke eceleni imibono esiyifundisiwe manje ngiyazi umama wanifundisa izinto ezazizinhle kakhulu kanjalo njalo kodwa ngezinye izinkathi umama wayenezinto ezingalungile nginomama ohlezi khona lapha okungukuthi mina yona kanye indaba engiza kuyo emizuzwini embalwa wangitshela iminyakeni edlule ukuthi wayecabanga isono esingenakuthethelelwa sasingowe owesifazane ukuze udaba lokukhipha isisu ngamanye amazwi uthathe kuphila komntwana ngaphambi kokuba azalwe wathi wayengake athethelele kanjani khona na umama ngokwazi kwakhe konke kukho konke lokho ayekwazi lelo ngokuyiqiniso ngiyabo kodwa kusile iqiniso ngokwezi likaNkulunkulu phela ke lokho kwenza umehluko ngakho ke othile wathi ngazalwa ngingumkatolika umama wayengumkatolika wangikhulisa ngingumkatolika ngizohlala ngingumkatolika awu ngakhulisa ngiyibaptist kodwa angihlalanga ngiyibaptist ngenkathi ngibona izwi likaNkulunkulu lisho okuphambene nalokho imfundiso yebaptist eyikho ngalikholwa izwi likaNkulunkulu futhi ngavumela wonke amazwi omunye umuntu abe amanga lokho ngokuthi angixabene nendoda ngithi mfowethu yilokho engikukholwayo ngisengumfo wenu kodwa ngiyakholwa ukuthi leli yizwi likaNkulunkulu manje futhi uma usuzinzile ngokwesisekelo ulungile khona ke uba nesibindi sokungena manje ngiyabaza abantu futhi nonke nifanele nivume ukuthi sinabantu emaqenjini obungcwele sinabantu emaqenjini ePentecostali sinabantu emaqenjini amaNazareni nakuyi Pilgrim Holiness nakuyi Methodist neBaptist nabo bonke abavele bazenze amaKristu lawo akuwona amaKristu phansi ezinhlizweni zabo bayazi ukuthi abawona amaKristu kodwa ngikholwa ukuthi kukhona wesilisa noma wesifazane kunoma yiliphi lamaqembu ongake abhekane noJesu Kristu futhi baphenduke ngeqiniso ezonweni zabo ngenhliziyo yeqiniso ezinikele ngokugcwele ethi Nkosi ngiyakholwa ngokweqiniso kodwa lokho uNkulunkulu ayezokubeka phezu kwabo umpaphathizo kamoya ongcwele khona ngqonga leso sikhathi manje uyikholwa kodwa uNkulunkulu akakwazisi ukukholwa kwakho aze akufakazele kuwe amen wo mfowethu ake ngikutshele ukuthi ze lapho ukukholwa kwakho kungase kwaziswe emicabangweni yakho uqobo kodwa uma sekufika emicabangweni kaNkulunkulu uNkulunkulu beka uphawu lokho kukholwa ngombabathizo kamoya ongcwele uAbrahama wakholwa kuNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi kube kulunga futhi uNkulunkulu wamnika uphawu lokusoka njengesibonakaliso sokuthi wayemamukele Haleluya noPaul kaNkulunkulu ophilayo namuhla phenyani imibhalo umpaphathizo kamoya ongcwele phezu kwenhliziyo yomuntu amen Koba seFesu besine amashumi amathathu uthi ningamdabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu enebekwa uphawu ngayo kuze kube lusuku lokuhlangwa kwenu uPaul kaNkulunkulu okwazisa kukaNkulunkulu njengekholwa ukubeka uphawu emzimbeni ngompaphathizo kamoya ongcwele Kana ke uma ungazange ukhohliswe ukukholelwa ulwazi lengqondo oluthile umuzwa othile ukuthile okunye okungukuthi kulungile angimele nengalutho nako noma ngabe yipi indlela uNkulunkulu akunike khona ngayo lowo ngumsebenzi kaNkulunkulu nowakho niyabo kodwa uma umuntu eke azalwe ngomoya kaNkulunkulu uyamthola njengesibindi nangokuzijoba njengoba engaba njalo akhuphukele esihlelweni sobukhosi somusa futhi azi ukuthi unelungelo lokudla emthini okuphila ngokuba kukhona kwenzekile kulowo umuntu ngamunye onesehlakalo naye ukuthi akagaze ayithole enye indawo emhlabeni futhi wonke wesilisa noma wesifazane ozalwe ngumoya kaNkulunkulu unesehlakalo ngaphakathi kubo uqobo ukuthi bazi ngokuqondile ngenkathi kwenzeka ukuthi kwenzeka kanjani nokuthi kwaba nohlobo olunjani lomthelela kubo wonke wesilisa nabesifazane abake bazalwa ngomoya kaNkulunkulu kukhona okwenzekayo into ethile nje iyashintsha kungukuthi kuyini na kumukuguqulwa njengoba sishilo kulokukusa uleshide lidala lapho lingcole nje njengoba lingaba njalo ligcwele uyinki nako konke okunye akukho okungakususa gcilisa lokho phansi ethini neligcwele isisusa mabala iclorox noma ukubhavu ulikhiphe ulibuyise limhlophe nje njengoba lingaba njalo ilokho igazi lika Jesu Kristu elikwenzayo ekholweni elivuma isono salo lathi kulomthombo ogcwaliswe ngegazi elimuncwe emithanjeni kaEmmanuel lapho izoni iziphukuta ngaphansi kwethandala kusuke lonke ibala lecala lazo Beseke lapho uNkulunkulu enyakazisa ishidi futhi yabona ukuthi lomiswe yimimoya engcwele kaNkulunkulu izang njengoboya onamandla ovukuzayo ovela ezulwini yena uthatha umoya ongcwele futhi akubeke uphawu lokho osukini lokuhlengwa kanjalo beseke udevele buka kulelo phawu angeke eze kuwo angawugcona futhi awuvungazelele futhi aqubisane nawo kodwa angeke afinyelele kuwo kunjalo Angeke awuthole ngoba kukhona uPaul kaNkulunkulu olumenqabelayo haleluya olumenqabelayo ukuba uthinde leyo yimpahla kaNkulunkulu yakasese haleluya yebo mnumzane yilokho kwenza umuntu ahambe ngesibindi abakwesabi ukuhlubuka qhamba mnumzane abakwesabi lokho uSathane akushoyo kukhona into eyodwa ngakho ungahamba ubhekisele emizindlweni yakho futhi ungazivalela wena uqobe kuzindleni ungazami ukuzindla yethi manje ake ngibone mhlawumbe ngizokwenza lokho ungakuzindli kukholwe uNkulunkulu akezi ngomzindlo konke ku konke okungena ngqondo akekho umuntu ongaqonda uNkulunkulu awukaze wenze futhi awusoze awumazi uNkulunkulu ngokuzindla wazi uNkulunkulu ngokukholwa kulula ukufana nokomntwana ukwamukela izwi lakhe wena yithi liqiniso futhi likholwe nimazi kanjaloke uNkulunkulu kungokukholwa hayi ngokuzindla amandla akho okuzindla ngaphakathi kuwe uqobo kodwa ukukholwa kuvela kuNkulunkulu ukukholwa into ezelwe kuwe into uNkulunkulu akunika yona futhi ukungukuqiniseka ngezinto ezitshentshwayo nobufakazi bezinto ezingazindlwayo haleluya kulapho kuvela khona lapho ngamandla angaxutshiwe enkosi Jesu Kristu enza isidala sibe umuntu omusha empapathiza kabusha ngomoya ongcwele uyamgeza mlengize futhi uyambeke uphawu emusweni kaNkulunkulu bese ke eyasukuma azi ukuthi ukuphi bonke odevile esokweni abakwazanga ukumnyakazisa asuke kukho ungase ujikise umshini gani ukuye sekuzanyiwe kakade emavikini ambalwa edlule ngangena emangcwabeni lapho amathambo amadala nezingebhezi cishe kuningi kangako nje kwakho okusele lapho abangcwele nabafela ukholo bafela khona ngeme kudleni lapho ababephakela khona amabhubesi nakho konke okunye futhi phandle kokucwayizisa izo baye kufeni bazi lokhu ukuthi ibona bamaze emandleni okuvuka kwakhe ukuthi ngelinye usuku benyakaza bayophuma lapho abangcwele bakaNkulunkulu ophilayo abagezwe ngegazi womfo wethu umuntu waseke waxhumana noNkulunkulu akasakwazi ukufana ngiyakhumbula ngenkathi lowo legiyolo omdala lowo mfo omdala ephuma lapho ukuyohlangana noJesu Kristu emiqondweni yakhe emibi futhi odevele babekade bengene kuye waze waba ulegiyoni kodwa kanye nje ebukhoneni bukaKristu waye ekhaya ukuyotshela abantu bakubo ukuthi yiziphi izinto ezinhle uNkulunkulu ayezenze kuye bathi leyo nkolo iyakuhlanyisa ayikuhlanyisi awu emqondweni wakho olungile uzothola uJesu Kristu ngokuba nguye kuphela umqaliso wokuphila ongakunika ingqondo yakho elungile khona ke sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu Kristu amen ngendlela entsha nephilayo asimisele yona edabula isihenqo kungukuthi inyama yakhe inyama yenzani na inyama imboza ngeveli igazi kuphela igazi liwukuphila yiyo kuphela indlela egcina ukuphila emzimbeni wami ungowesikhumba nenyama nezicubu nomsipha nokunye nokunye ukubamba igazi ezindaweni zabo ukuze bakwazi ukunika ukuphila kuleli thabenakele engihlala kulo ngabe kunjalo na yiloko kwamboza ngeveli uNkulunkulu esintwini kwakuyigazi nomsipha nezikhumba zikaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ukuzalwa kwakhe okungaphingiwe lowo uNkulunkulu baba asibekele intombi uMaria futhi wadala kuye ingqamuzana legazi lobuyena uqobo indalo futhi phakathi lapho isikhumba sakhe sakugcina kumuntu kodwa kolunye usuku isono somuntu savula inhliziyo yakhe ngomkhonto negazi lakhe lageleza emhlabathini kwanikelwa ngesihle ngenxa yezono zezwe futhi kuyembulwa namuhla futhi lapho lelo gazi liphuma kwafika nomoya futhi ngokugezwa kwamanzi ngegazi ngomoya sizalelwe embusweni kaNkulunkulu izidala ezintsha kuKristu Jesu futhi uNkulunkulu wathatha lawo mzimba ofileyo othulo lelethuleni futhi wawuvuza ngenxa yokulungisiswa kwethu ehlezi ingakwese kunene sobukhosi bakhe kulobu busuku yenza ukuthusela sifanele sibe uhlobo olunjani lwabantu ngobugwala sihlehle wesaba ukusho kumphathi ukuthi usindisiwe noma uzelwe kabusha wesaba ukufakaza sidakweni na sinesibindi haleluya ukungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu Kristu oh kuzobiza bazokubiza ngomgingqi ongcwele bazokubiza ngayo yonke into mehluko muni lokho na bambiza ngopelisa phule niyabo kodwa kwenza mehluko muni lokho abakubiza ngakho yilokho uNkulunkulu akubiza ngakho izwe lathi umgenguko ongcwele ongazilutho ukushiseka ngokuqile ibandla lathi uhambe emzilweni ongafanele yena usangene kodwa uNkulunkulu wathi lena indoda nayami ngincamela lokho kunakho konke ukudunyiswa komuntu angifuni indoda engimbambathe enhlane ngifuna uKristu angibambe ngesandla amen ngabe lobo bufakazi bakho na ukukhumbuza kodwa David umtatlana ngesinye isikhathi ngenkathi umphongoli wawukade uphansi phakathi kwamaFilisti kanjalo njalo imvuselelo yayiphumile kaIsrayeli noDavid wayimile ngolunye usuku futhi wabuka ngaphesheya kwegquma futhi wawubona umphongolo uza ufanele abe ngumgingqi ongcwele wangena kusineli nasekugijimeni ezulazula ngamandla akhe honke nozoba ngomkakhe wahlekisa ngaye ngani wathi awukuthandi lokho na he bheka lokhu futhi wahla lapho futhi wazongeza umphongolo wahamba esina ngamandla akhe wonke umkakhe waba nehlazo lilethwe phezu kwakhe wenziwa inyumba futhi akazange yazali abantwana ukubaba aqhamuke negama lakhe kwa-Israyeli lafa kodwa nakho okwenzekayo uNkulunkulu wabheka phansi esemazulwini futhi wathi Davide wena uyindoda yenhliziyo yami uqobo yebo mnumzane ngingamane ngibe nalokho kunakho konke ukuthandwa kwabesifazane abesilisa kumbe noma ngabe bekungubali kulo mhlaba ngingamane ngibe nomusa kuNkulunkulu uNkulunkulu othe nginenceku engingafaka umune wami kuyo futhi izongikholwa ukuthi ingithembe kunjalo angeke ukwenze kuvumeni okuyisigamu sendlela angeke ukwenze ngenqondo enithiwe ufanele ukwenze kukholweni ukucwebileyo okumsulwa ngegazi likaJesu Kristu ungenile phezulu lapho futhi uyazi ukuthi uthinte uNkulunkulu ngesandla futhi uyinceku yakhe awusabi lutho-ke singene ngendlela entsha nephilayo ngaleli gazi ngeveli yakhe lazimboza ngeveli ukuqhubekela phambili kancane nje ngokuba futhi silomphristi omkhulu phezu kwendlu kaNkulunkulu onguKristu lalelani lapha masisondele ngenhliziyo eqinisileyo nangonembeza we nokholo nonembeza wethu ufafazwe ngenge ebubini nemizimba yethu igezwe ngamanzi acebileyo sidlule kukho kulokhu kusa manje amanzi fafaziwe lapho kusho nyakazisiwe unembeza wethu kangiye nenkinga yesono ububi nobumnyama kwanyakaza kukho futhi ngemizimba yethu igezwe ngamanzi ahlanzekile nompaphathizo wamanzi egameni likaJesu Kristu hambani ngokukhululeka ndangesibindi nize kuNkulunkulu nazi lokhu ukuthi ububi engangibuthanda sebudlulile ngazi ukuthi impilo engake ngayiphile isiphelile hayi ngoba ngikwenzile ngoba into ethize ingene kimi futhi kwenze yona uqobo ngomusa wangizindisa ngamkholwa unginika umoya ongcwele izinto engangizizonda sengiyazithanda manje umhlatshelo kwakuvame ukuba nzima kimi ukuya esontweni ngiyathanda ukuhamba manje ukuzwa abantu becula futhi bememeza futhi befakaza ngangivamise kukuzonda ngiyakuthanda manje kukhona okungishintshile manje-ke nginendlela yentsha nephilayo kukhona okugxilise okwehange lapha ngiyazi ngekathi ngehlela emanzini futhi bangiphaphathize egameni lenkosi uJesu Kristu wathi phendukani nipaphathizwe yilowo nalowo egameni likaJesu Kristu kokukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngiye ngaphikiswa kwaqophiswana nami ngaxoshwa kwahlekiswa ngami akwenzile umnciyo mehluko uNkulunkulu washo njalo futhi ngiyakukholwa futhi kunjalo impela wama khona lapho ngokufanayo nje evayizelisa eqhubekela ezansi wathi uJesus only uyi-oneness uyilokhu ngikatshali ukuthi bathini ngikholwa ukuthi izwi likaNkulunkulu liyiqiniso futhi angazi ukuthi kuthandwa ngabantu kangakanani futhi lokhu akwenza imehluko ukuthi uba ngothandwa ngabantu kangakanani lapha kungukuthi uthandwa ngabantu kangakanani phezulu lapho omunye wamadoda amakhulu omuva nje wacelwa ukuthi ashumayele lokho wathi lelo iqiniso kodwa uma bengingasho lokho ibandla lami liyohamba liphume ngathi ngingancamela ukushumayela izinto ngene ezine iqiniso uNkulunkulu unamandla okumvusela u-Abrahama abantwana kulawa manje kunokuyekethisa ngevangeli yabo mnumzane ngokuba ngolikuyosoko lencwadi ezongahlulela kunjalo amazwi kaNkulunkulu lapho ayoba ngumahluleli wami ngosuku lokahlulela kufanele ngishumayele iqiniso kungakhathaleki ukuthi lilimaza kanjani noma lilimazani lalelani lapha manje siyaqhubeka masibambisise isivumo sethu sokukholwa singantengantengi uthembekile othembisile masiqaphelane ukuze sivuselelane omunye nomunye othandweni nasemisebenzini emihle vuselela lapho kusho ukukhuthaza khuthazanani othandweni nasemisebenzini emihle uma ubona umzalwane ebandleni onento emelene ngayo nomunye umzalwane Ungasho ukuthizo ukuvusa leyo nto kodwa yisho into ezobahlanganisa. Vuselanani emisebenzini emihle nasothandweni, yilokho kufanele sikwenze. Yini leyo na? Lowo ngumuntu ozelwe ngokusha. Uma wena mfowethu kulobu busuku ungazizwa ngaleyo ndlela lapho bona abafowenu becabana namagama abukhali phakathi komunye nomunye, uma ungathandi ukubahlanganisa sekuyisikhathi sakho sokuya i-altare kunjalo. Kukhona okwenzekile empilweni yakho, kukhona okhohliswe kuko, awunaso isipiliyoni uNkulunkulu afuna ube naso. Ngokuba uJesu ngekathi yethukwa akabange esaphindisela futhi kwakhulunywa kabi ngaye akaphindisanga, futhi ngekathi yena lapho benze okubi kuye waphenduka futhi wenza okuhle kubo. Lapho bemhlupha futhi bambethele esiphambanweni wabheka phansi wayesethi, baba bathethelele ngokuba bakwazi bakwenzayo. Uma lolo hlobo lomoya lungekho kuwe, umoya ongcwele akakaze angene kuwe, namanje kungoba lowo kwakungumoya ofanayo kuKristu Jesu. Ipepeli lathi makube kuwe uKristu sebandleni lakhe. Manje tabenakele lika Branham, nina sikejane lapha asinayo inhlangano, asinawo noma yimapha amakadi okuphawula noma okunye nokunye okuwukuphela kwento esinayo lapha inhlanganyelo. Futhi nina enihlanganyela kuJesu Kristu kanye nathi kulobu busuku, futhi nihlanganyela bonke ubusuku nangaso sonke isikhathi. Sihlala sijabula ukuba nani lapha, sifuna ube lapha. Akudingekile ukuba usijoyine, thina into kuphela kumele uyenze ukuthi uze ukhonze nathi, futhi silindele ukuthi nonke nibambe imfihlakalo yeqiniso kaNkulunkulu enhlizweni yenu ngaphandle kokuntengantenga. Wozani kukhonzeni futhi nize altare kanjalo njalo, futhi nithandane futhi nibe sekuzwaneni omunye nomunye. Futhi uma ubona umzalwane ephuma endleleni, hamba uye kuye futhi ubuyisane naye uma ungakwazi kunjalo. Ilokho kufanele sikwenze. Futhi bangane, uma kuke kwenzeke wena wenzani uma ungakwenzi lokho na? Uzenza isidwele esidabukisayo kuphela, futhi hayi umKristu kunjalo, futhi konke okwenzayo kuyize. Akashongo yini uJesu, ningikhonza ngeze nifundise izimfundiso imiyalo yomuntu na? Uthi awu ngijoyine ibandla, ngifake igama lami encwadini, ngenze lezi zinto. Lokho kuhlangene nangokukodwa nakho. Uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya akasoze angene embusweni. Qaphelani, ngiza manje evesini lokugcina ngaphambi nje kokuba ngivale noma ngaphambi kokungena endabeni yami enkulu. Khona ke sizokwenza, ngeke sinigcine isikhathi eside kakhulu. Ningakuyeki ukuhlangana, nihlangene ukuza esontweni njengoba nibona usuku lusondela kakhulu kangakanani. Abantu abayeka kuya esontweni, amabandla aseqala ukuthutshwa manje, impi siphelile, wonke umuntu odlekile kahle futhi unezingubo zokushintsha, wathola umsebenzi omuhle kakhulu, wazinza. Banaso isikhathi sokukulinda uma uye esitolo, ngabizwa kolunye usuku ukuze ngilungise isithando sami. Wathi, sisifakile na? Wathi, qabo, omunye umuntu kodwa abaphumile ebhizinisini. Bese ke wathi, bheka abantu abaphumile ebhizinisini, ya njengoba engena ndaba nje muva nje eminyakeni embalwa edlule bebelokhu bencenga konke nokunciko ebhizinisi ababengakuncenga, kodwa banemali yanele, abanandaba, kuyeke kuhambe. Kodwa ake ngilitshele lezo zinto zizodla izimbobo ezinomhlavuza kuwe. Kodwa wathi, ungafisi icebo yanelizwe eyize ebuthuka ngokushesha kangaka? Funa kuthola izingcebo zasezulwini, azisoze zedlula. Ngedlule ekucindezelekeni, ngedlule empumelelweni, ngikubonile ngokuphelele. Kodwa angeke ngitetele isandla sikaJesu Kristu ngayo yonke imali nengcebo obungayinqwabelanisa ebusweni balo mhlaba nakho konke okunye. Yena ungumngane wami uma ngingenamali, ungumngane wami lapho ngithola inala. Ngiyamthanda uma ngilambile, ngiyamthanda uma ngisuthi, ngiyamthanda uma ngisebuhlungwini, ngiyamthanda uma ngijabule. Ngiyamthanda ngoba ngiyamthanda ngoba yena wangithanda kuqala. Amen, haleluya. Ngenkathi ngigula ngilele ngifa, wayengumngane wami lapho ngizizwa ngikahle kulobu busuku, ngijabule. Usengumngane wami ngenkathi ngilele ngaleya ngifa ndawo, nemithambo yami ebandayo ikhuphuka, izingalo zami kanjalo. Uzoba ngumngane wami ngaleyo nkathi, futhi lapho lezi zintambo ezifohlokayo ngihamba hamba kuzo zikashuka, futhi ngipobokela ngaphandle ngingene ephakadeni, uzoba ngumngane wami ngaleyo nkathi. Lapho iminyaka iqhubeka, emva kweminyaka izinkulungwane eziyishumi usucule amaculo akho ejubhili, uzazoba ngumngane wami ngelo nkathi. Yabo mnumzane, lapho inyanga engasekho, ilanga lingasekho, umhlaba ungasekho, uzobe sengumngane wami ngaleso sikhathi. Njengoba iminyaka iqhubeka, wo besifanele simthande kanjani? uyini umsebenzi wakho na yini noma yini onayo na kuyini ukuthanda kwakho ngabantu na yini yakho ungubani wena empeleni na kunjalo ungubani wena ukuba ufuna tshela uNkulunkulu na ungubani wena ukuba wenqabe ungalaleli izwi elilodwa ayolisho na ungubani wena ukuba uphendule ikhanda lakho ezwini likaNkulunkulu ngoba omunye omshumayeli noma omunye umuntu ukutshela ukuthi lalingelo lunye usuku na ungubani wena ukukholwa umuntu esikundleni sikaNkulunkulu na ukholwa nguNkulunkulu esikundleni somuntu leyo yindlela yokuba umngane noNkulunkulu manje qaphela ukubona konke lokhu ndawonye bese ke uPawulu enikeza lesi siphetho esikhulu lempendulo enkulu manje nakho kubuza buka ngokuba uma sona ngamabomu emva kwalokho sesamukele ukwazi kweqiniso akusekho umhlatshelo wesono ngokuba uma sona ngamabomu emva kwalokho sesamukele ukwazi kweqiniso akusekho umhlatshelo wesono asikuncibikalise umzuzu nje lapha ekuvaleni ngizokushiya nani futhi khona lapha yilapho ngisekela khona imvuselelo yami ngiza khona ngqo kulombhalo uma sona ngamabomu emva kwalokho semukele ukwazi kweqiniso akusekho umhlatshelo wesono bhekani kodwa ukulindela ukuthile okwesabekayo okwahlulelwa nomlilo ovuthayo oyakuqeda omelene nabo odelele umthetho kaMose wafa ngaphansi kofakazi ababili noma abathathu kangakanani sijeziso esibuhlungu kakhulu ya onyathela igazi likaJesu Kristu isivumelwano enagcweliswa ngayo into engcolile lidelele imisebenzi yomusa na kuyabo kujeziswa kungakanani lapho ngaphansi kwewundle lifayo ukuthi umuntu owadelela noma owala emthethweni kaMose
wayefanele afe ngaphandle kwesihawu ngoba iwondlo lalifile esikhundleni sakhe kakhulu kangakanani umuntu wenqatshwa odelela igazi likaJesu Kristu
manje into yokuqala sifuna kuyazi isiyini sona esingena kuthethelelwa na abanye babo bathe ukuzibulala abanye babo bathe ngomama olahle ingane yakhe udaba lokukhipha isisu abanye bakushile lokho abanye uye wathi ngoba wake waba nomoya ongcwele futhi wahlubuka kumoya ongcwele leso yisona esingena kuthethelelwa akusona qhaba umnumzane ake sikubheke ngobuhlakani ake sikubheke izwi likaNkulunkulu manje ngale ncwadini kaMathewu isahluko seshumi nambili uJesu wayekhiphe umoya wobumungulu nobumpumputhe noma umoya wobuthulu nobumungulu ngikholwa ukuthi kwakuyiwo kumuntu futhi lapho ewukhipha izithulu nezimungulu zakhuluma abantu baphenduka bambheka bathi ngani ukhipha amademoni ngoBelzebule umbusi wamademoni noJesu waphenduka wasebabuza babengakholwa kanjani izinhliziyo zabo zigcwele ububi nendlela ababeyiyo na ngani wabalahla ngaliphi na ngani ngoba lokhu ukuthi izwi likaNkulunkulu ngokwalo labalahla ngokuba uJesu akashongo yini uPetro ngosuku lwePentecoste lezenzo zesibili cishe ivesi lamashumi amabili nane amashumi amabili nantathu nelamashumi amabili nane na wathi nina madoda akwa-Israyeli uJesu waseNazaretha indoda ayifakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwenu uNkulunkulu wamfakazela ngezimanga nezibonakaliso azenzile phambi kwenu eningofakazi nani lapha into yokuqala kufanele sicabange ngayo manje ngenkathi thina noJesu washo kulabo bafarisi esahlukweni seshumi nambili lapho wathi uma umuntu ekhuluma kabi ngendodana yomuntu uyakuthethelelwa kepha lowo okhuluma okubi ngomoya ongcwele akasoze athethelelwa kulelizwe noma izwe elizayo yini ukukhuluma kabi ngokumelene ekhuluma ngokumelene nomoya ongcwele ekhuluma ngokumelene manje ungenza iphutha uthi ukusebenza kukamoya ongcwele omunye omemezayo kungaba ngumoya ongcwele lokho bekungenzeka futhi bekungeke kube njalo wena uthi ekhuluma ngezilimi yena ekhuluma ngezilimi ngabe umoya ongcwele ukhuluma ngakho na lokho bekungaba njalo futhi bekungebe njalo kunjalo impela isizathu ngiphile ukubona isikhathi engazi ngaso ukuthi yonke into ayikhuluma ngezilimi ayinawo umoya ongcwele phezu kwabo ngibabonile devil bekhuluma ngolimi ngibone izinyanga bathakathi zikhuluma ngezilimi ngibabonile bephuza igazi okhephezini lwekhanda lomuntu futhi bekhuluma ngezilimi ngiwabonile amapensela ebekwe phezu kwetafula futhi ebhala ngezilimi ezingaziwa nezinyanga bathakathi zikufunda lokho akusho ukuthi bangumkristu ngibabonile bememeza futhi begxuma phansi naphezulu futhi bedumisa inkosi futhi baphume futhi bebe futhi baqamba amanga futhi bakhothise nakho konke okunye ngiyazi ukuthi lokho akuveli kuNkulunkulu kodwa ngiyakutshela mfowethu lapho okunobuNkulunkulu khona uthando lukaNkulunkulu oluphelele luhlezi enhliziyweni emjikeni lubekwe uphawu okunguye izolo namuhla kuqhubeka ungaqali ukucabanga lokho uJesu wathi lokhu bonke abantu bayokwazi ukuthi ningabafundi bami lapho ninothando omunye komunye lapho kukhona izilimi kuyonqamuka lapho kukhona ulwazi luyoshabalala lapho okukhona ukholo luyohluleka nazo zonke lezi zinto lapha kepha nxa sekufike ukupheleleyo okuluthando akusoze kwadlula kunjalo uthando lukaKristu angikwazi kwahlulela nganoma yini oyenzayo umahluleli kuphela okhona nguNkulunkulu umnini mandla wonke kodwa uJesu wathi niyakubazi ngezithelo zabo manje sazi into eyodwa manje bhekani lapha nakho ukuphetha kwawo wonke amavesi eBhayibheli sizovele sikuthathe emizuzwini embalwa sikubonise ukuthi yonke indawo okwakhulunywa ngakho ngesono esingenakuthethelelwa bese ke uPawulu eza kapha ukukuqedela wathi uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo wesono khona-ke lokho kufanele kube yisono esingenakuthethelelwa ukuthi ukona ngamabomu ngabe kunjalo na owona ngamabomu manje siyini isono na into elandelayo kufanele uyithole ukuthi siyini isono isono ngokungalaleli isono ukwenqaba manje bhekani lapha isono sokuqala bengine ndawo lapha ebengifuna ukulikhombisa khona indawo yokuqala yale Schofield lapha lokho akuloba embhalweni wasempethweni lapha ngikhona ukuthi kutholakala kwabaseroma isahluko sesithathu washo lapha njengoba ekuhumushile ngo-Webster usobala emibhalweni yasempethweni wathi isono siwukunqaba intando kaNkulunkulu embuliwe isono esimweni saso sasekuqaleni ngokwenqaba izwi likaNkulunkulu elimbuliwe lokho uNkulunkulu noma intando kaNkulunkulu lapho uNkulunkulu embule ukuthile njengentando yakhe nokunqaba lokho kungukuhlambalaza noma ukwenqaba uNkulunkulu sasiyini isono sokuqala na ake sikubheke buyele emuva lapha kuGenesis 3 ungakufunda lapho ufike ekhaya futhi uma ufuna uGenesis 3 ngenkathi uNkulunkulu ebeka insimu yase-Edeni wabeka u-Adamu no-Eva phakathi lapho wabatshela izinto ukuthi ibona lelo kwakuyizwi lakhe ukuthi babekwazi ukuzenza lezi zinto ababengenakuzenza manje qaphelani ngenkathi usathane efika ku-Eva wathi uNkulunkulu ushilo ukuthi lingadli kuwo kodwa ngokuqinisekile aniyikufa ndiyakubona na khona-ke u-Eva ngamabomu uyakuthola na u-Eva wenza ngamabomu into ethiza ayeyazi ukuthi uNkulunkulu wathi angayenzi ngabe kunjalo na manje kubhekeni lapho u-Eva ngamabomu isono sokuqala sake zenziwa ngabe kunjalo na u-Eva ngamabomu azi intando kaNkulunkulu futhi wenqaba ukuyenza ngabe kunjalo na leso yisono sokuqala pho siyini isono na kujohane ngcwele isahluko sesithathu ivesi leshumi lesishiyagalombili ujesu kristu wathi qobo lwakhe yilokhu ukuthi ongakholwayo uselahliwe kakade ngabe kunjalo na khona-ke isono empeleni siwukungakholwa usathane lasekuyengeni kwakhe watshela u-Eva kuthi uNkulunkulu wakusho lokho kodwa wayengaqondile niyabona ukuthi walicaka kanjani izwi na awu wathi manje uNkulunkulu wakusho kodwa wayengakuqondile ngamanye amazwi uzoba amehlo ethu azovuleka niyokwazi nazi ulwazi oluningi olwengeziwe futhi manje wona lawo manga abolile afanayo akhulunywa ngusathane kubashumayeli namalungu ebandla namhlanje ukuthi izwi likaNkulunkulu lisho ukuthi nokuthi kodwa alikuhlosile lokho izwi likaNkulunkulu lisho khona impela nje elakusho kunjalo bengikhuluma lapha esikhathini esike sinto esedlule ebandleni lami uqobo nabantu bakithi uqobo ngenkathi abanye bebukeka wayephuma ngaphandle kwedolobha ezinkonzweni zokuphulukisa angikaze ngethule noma yiluphi uhlobo lwezimfundiso ngoba bekuyiqembu elixubile kodwa ebandleni lami uqobo ngishumayela lokho ngikholwa ukuthi kuneqiniso futhi konke engikushumayelayo kuyiqiniso kodwa angingeni emininganeni ngalo ngenkathi omunye engiyibonile ngiyibhabhathiza lapha egameni lenkosi uJesu Kristu wethu bathi owethu Branham bengicabanga ukuthi ubungo okaziquza intathu ngaso sonke isikhathi ngathi unemicabango eminingi ezayo ngathi iBhayibheli lasho futhi akukho neyodwa indawo lapho noma ubani ake yabhabhathizwa nganoma yiphi enye indlela ngaphandle kwegama likaJesu Kristu awu wathi kodwa uyazi ngathi ngathi leyo nto ibekwe phambi kwakho ngqo mfowethu we-seventh day adventist okungukuthi umfowabo uhlezi ukhona manje wenyukele lapha endlini yami ngesinye isikhathi ukuzophonsela inselelo ngento efanayo umfowethu washo kuye wathi manje buka umfowethu ulalele into engalungile futhi wathi ubani uBilly Branham ukuthi angitshele na awu wathi kubhuka ulalele izwi likankulunkulu ngakho-ke umfana uyenyuka futhi zendlela ibhayibheli ngathi manje buka mfowethu uzoyibeka phansi incwadi yakho yokufunda futhi sizothatha ibhayibheli na yebo ibhayibheli ngathi manje-ke uma izwi likankulunkulu lithi unephutha uzongivumela ngikubhabhathise egameni likajesu kristu futhi uma ungifakazela ukuthi uyise indodana nomoya ongcwele kuyindlela yokubhabhathizwa ebhayibhelini ngizokuvumela ukuba ungibhabhathize wavumelana nakho nendikimba yakhe kuqala kwakuyiyona ndawo kuphela ake wayithola futhi walahlwa khona lapho wase-ke enqaba ukuthi angivumele ngimbhabhathize manje lokho kusho ukuthini na yena uma sona noma singakholwa ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo wesono naso-ke isono sakho esingena kuthethelelwa uma wazi ukuthi liyini iqiniso levangeli futhi lendlalelwe wena futhi uNkulunkulu ukwambulele lona futhi uyazi ukuthi liyiqiniso kodwa nje ukwanelisa ibandla elithile noma umshumayeli othile omncane noma ukuthandwa ngabantu ukuthi ufuna ukubambelela ezintweni ofuna ukubambelela kuzo esikhundleni sokuthatha izwi likaNkulunkulu uPawulu wathi lowo owonayo noma ongakholwa ngamabomu emva kokuba esemukele ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo wesono naso isono sakho esingena kuthethelelwa ngokwazi ukuthi yini iqiniso futhi wenqabe ukuhamba kulo amen manje niyakholwa ukuthi lokho kunjalo na yilokho ibhayibheli lakusho lowo owonayo isono ukungakholwa awu wena wethi ngabe ukubhema kuyisono ukuphuza kuyisono na qhabo qhabo lezo yizingxenye ezingehlukaniseki zokungakholwa wenza lokho ngoba ukholwa uma umuntu ethi uyakholwa ufanele abe umkristu futhi ahambe ngendlela athi uyiyo niyabo ingxenye engahlukaniseki iyaphula lisona izihlahla liyingxenye engahlukaniseki yesihlahla futhi ngenxa yokuthi uqamba amanga uyantshontsha uyakhohlisa futhi uyabhema futhi wenze konke futhi uzibize ngokuthi ngumkristu kungenxa yokuthi uzelwe ngokusha kunjalo lokho kukhombisa ukuthi lalo uhlobo lwempilo oyiphilayo ujesu wathi niyakubazi ngezithelo zabo niyabo futhi uma wenza lezo zinto ibhayibheli lathi uma uthanda izwe noma izinto zezwe uthando lukankulunkulu lukho ngisho kuwe ungowenkolo kuphela futhi awukaze ube nensindiso inkolo izimbozo kepha insindiso iyinkululeko haleluya insindiso iyambula kunjalo futhi ikhombisa lokho yikho iqiniso lelo manje ngenxa yokuthi senze izinto ngokungalungile ingenxa yokuthi asikholwa kepha uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi ujesu kristu indodana kankulunkulu unkulunkulu ngaphansi kwesibopho uma ubufakazi bakho buqinisile ukubunika umbhabhathizo kamoya ongcwele ukukubeka uphawu embusweni ukuze kube ulusuku lokuhlengwa kwakho kunjalo futhi uma uthi awu nginomoya ongcwele udume kunkulunkulu ngiyazi nginawo ngawa ngaphansi kukamoya wo lokho akulona uphawu lokuthi unomoya ongcwele ngisho nakancane bangane ngibone zonke izinhlobo zezinto ziwela ngaphansi kwemimoya kunjalo lokho akukwenzi ube nomoya ongcwele kodwa uma unothando lukajesu kristu enhliziyweni yakho uma unkulunkulu enza umkristu ngawe uma ekubeka uphawu embusweni wakhe ungahle uwele ngaphansi kukamoya futhi ungahle wenze lokho noma okunye noma ngabe kuyini kodwa impilo yakho izohambisana nobufakazi bakho impilo yakho ifakaza kakhulu ukuze kuthi akunandaba ukuthi utheni abantu abakukholwa uma ungakuphili ngeke bakukholwe futhi awukukholwa wena uqobo kanye nomphakathi awukukholwa ngakho-ke uzenza odabikisayo kungani ungezi ngenhliziyweni eqiniso futhi othi nkulunkulu ngiyawavuma amaphutha ami futhi ngikholwa kujesu kristu ngayo yonke inhliziyo yami manje nkulunkulu ngiphe umoya ongcwele yena uzokwenza kunjalo yena uzokwenza manje-ke isithelo salokho ngoba uyakholwa manje wena uthe awu ngayeka kubhema ngayeka ukuphuza ngiyayeka ukwenza lokhu nalokho nokunye mfowethu noma yisiphi isoni singakwenza lokho ngokuqinisekile singakwazi lokho akwenzi ngengezikhathi sempi ubona indoda asithi igqoke umfaniswano wasemelika manje mfowethu Robertson mfowethu Funk abaningi benu masosha lapha ubungeke uyethembe indoda ngoba ibigqoke umfaniswano wasemelika leyo ingathe ibe inhloli ingathe ibe ngumjalimane ingathe ibe isitha ngenxa yokuthi ugqoke umfaniswano wasemelika lokho akuyenzi ummelika uqhabo mnumzane haleluya ungasonta kuwo wonke amabandla ezweni futhi uphenye wonke amakhazi njalo ngoncibijane futhi lokho akukwenza umkristu mfowethu uma usunezincwadi ezikuchazayo ezigxivizwe ngeminwe khona ke ungowasemelika unezincwadi ezikuchazayo zokufakazela ukuthi ungummelika futhi uma unombhabhathizo kamoya ongcwele kanye namandla kankulunkulu esebenza empilweni yakho futhi akwenze uphile ngokuzijoba nangokuthula kulo mhlaba kwamanje usuku nosuku iviki neviki unyaka nonyaka bayazi lapho omi khona kunjalo udavid wathi kuyoba njengesihlahla esitshalwe ngasemfuleni yamanzi konke akwenzayo kuyophumelela angayikubuna esomisweni ngokuba utshalwe ngasemifuleni yamanzi yabo mnumzane isitshalo sakhe asiyikubuna amaqabunga akhe angeke abune uyoveza isitshalo sakhe ngesikhathi sazo yena manje ukungabesaba uNkulunkulu akunjalo manje ngamakhoba omayo nomoya uwaphephule kunjalo kusuka kwenye imvuselelo kuya kwenye futhi ufanele uvuselelwe futhi uvuselelwe kodwa umuntu wake wagxila kuKristu uyazi lapho ekhona kunjalo manje uma sona SONO isono manje sini sono na isono ukungakholwa bangaki abakwaziyo lokho na thola isichaza mazwi sakho sika Webster noma yikuphi lapho ufuna ukuya khona lapha ebhebhelini isono sokuqala kwaba ukungakholwa ngabe kunjalo na ungakholwayo uselahliwe kakade kuwo wonke umbhalo yonke into kungukungakholwa ukungakholwa uma ngithi kungubusuku ngaphandle kumnyama kumnyama kangakanani yiphi ingxenye nje yalokho ubusuku na usebusuku konke ngabe kunjalo na usebusuku ngoba kumnyama ngabe kunjalo na kungakanani ukukhanya kuleli gumbi na ingabe le ngxenye ingukukhanya na awu yonke into ingukukhanya ukukhanya ngoba ngukukhanya futhi uma uyikholwa ngumKristu uma ungelona ikholwa uyena umKristu yilokho kuphela ngokuba awusindiswa ngemisebenzi emihle awusindiswanga ngokumemeza awusindiswa ngokusina emoyeni awusindiswanga ngokukhuluma ngezilimi awusindiswanga ngokugcina amasabatha awusindiswanga ngokudla inyama awusindiswanga ngokujoyina ibandla awusindiswanga ngombhabhathizo wamanzi usindiswe ngokukholwa usindiswe ngomusa kunjalo futhi uma usindisiwa ngempela lezi ezinye izinto ziza ngokuzenzekelayo wena ukhuluma ngezilimi ubungamemeza ungamdumisa uNkulunkulu umoya wabaprofethi thobela umprofethi
umomeli usebona ukuthi lokungalungile uthi buka dade wethu noma mfu wethu lokho akulungile uyazi thoba kunjalo uyazi thoba umoya wabaprofethi thobela umprofethi azithobe nje besethi uNkulunkulu ngithithelele bengingaqondile ukuphuma endleleni sengikulungele ukuba
uma ibandla belingaqhubeka khona ke nizobona ibandla linyakaza ngenxa inkazimulo kaNkulunkulu umoya wabaprofethi uthobela umprofethi yonke into ihlelekile ibandla lihlelekile kepha uma ungajola ikhanda labo libheke phezulu uthi angikholwa ngiyakutshela nje angikholwa lokho kukhombisa khona lapho ukuthi kukhona okungalungile ngawe lokho akulungile kukhona okungalungile awukwazi ukumela ukuqondiswa niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini umbhalo uthi maka labo futhi kunjalo uma ungakwazi ukumela ukuqondiswa so awukwazi kuma ngokuhlelekile awukwazi kuma izintweni zikaNkulunkulu bese uyahoxa uPaulu wathi baphuma kithi ngoba babengesibaba kithi kunjalo futhi wathi zonke lezi zimfundiso kanye futhi wathi uma ngeza phakathi kwenu kukhona lokho futhi kukhona lokho futhi kukhona okunye wathi awu ngezwe kuthiwa kukhona ngisho ukuxabana nendoda eyodwa ehlala nonina wayo futhi olandelayo uyadakwa etafuleni lenkosi wathi ngizizwa zonke lezi zinto bezingafanele zibe njalo futhi kwathi sebephumile wathi awu baphuma ngoba babengebona bakithi kunjalo wathi nidle ematafuleni kaDevele bese ke nidle etafuleni lenkosi bese ke nizama ukuzibiza ngamaKristu wabasika wabaqoba wayebathanda kodwa wabatshela iqiniso futhi lapho leso sizukulwane sivuka noPaul emphambi kwaso uPaul wayengathi ngikhululiwe kule lonke igazi lomuntu angezange ngikugweme kunitshela lonke iqiniso likaNkulunkulu ngeke kudingeke ngiphendule ngosuku lukaPaul kodwa lapho lesi sizukulwane sikhuphuka ngizofanele ngime njengofakazi manje ke uma ngazi into ethize iqiniso futhi nginqaba ukulikhuluma futhi ngicekise ngenxa yokuthanda abantu abantu ngizolahlwa ngaphandle njengomzenzisi kodwa ngingahle ngikhishelwe ngaphandle njengomkhohlisi ngingahle ngikhishelwe ngaphandle njengoshiseka ngokweqile futhi wabiza konke kusezweni lapha kodwa ngalolo suku uNkulunkulu uthi uligcinile izwi lami ngizokugcina ngosuku losizi kunjalo yilokho kumele kwenziwe uma ibhayibheli lingawufundisanga ubhaphathizo kamoya ongcwele futhi wanqamuka le emuva ngaleya bengizofundisa into efanayo ibhayibheli liyafundisa uJesu Kristu nguyena izolo lamuhla naphakade uma lithi zimangaliso zaphela nabapostoli bengizokukholwa kodwa uNkulunkulu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela kuze kube sekupheleni kwezwe ngiyakukholwa uma bethi abantu babengakhuluma kuphela ngezilimi emuva onyakeni wabapostoli nebhayibheli lathi lewo kwakuwuphela konyaka ababeyokhuluma kuwo ngiyolikholwa kodwa wathi lezi zibonakaliso nokukhuluma ngezilimi kwakukukho kwathi ngqu kwaphuma ekupheleni kwezwe uma umbhaphathizo wamanzi egameni likajesu wawuzophela kanye nabapostoli futhi ngesimo sebandla lamakatolika uyise ndodana nomoya ongcwele uma bekufanele siyeke emuva lapho futhi siqale ngalokho bengizokwenza into efanayo kodwa kuyafundiswa kuyafana leli vangeli kufanele lishinyayelwe emhlabeni wonke kube ubufakazi futhi khona-ke ukuphela kuyofika ukube ukufafaza kwakusebhayibhelini bengiyobe ngifafaza kunjalo noma yini ukuba ukugeza ezinyawo kwakungekho ebhayibhelini bengingeke ngikushumayela kodwa ibhayibheli lathi niyajabula uma nazi lezi zinto futhi nizenze futhi ngilikhulumile iqiniso uma isidla senkosi sakusihla sasingokomoya futhi kwakungafanele sithathwe ngokwemvelo bengiyosho njalo kodwa uJesu wathi ubusisiwe wathi yenzani lokho futhi nithathe lezi zicucu zakhe umzimba wakhe aze yabuye futhi ngiye ngama nakho uma ethe ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu wanqamuka emuva lapho bengiyokukholwa kodwa uJesu wathi bayobeka izandla phezu kwabagulayo futhi bayosinda kuze kube sekupheleni kwezwe ngiyalikholwa kulungile ngiyakholelwa ezibonakalisweni ezilandela amakholwa ngiyasukuma futhi ngibona inqwaba yobuhlanya buvuka futhi benze kanjalo futhi bugcone futhi kwenze inhlekiso kanjalo bengenzi inhlekiso kodwa bayaphuma futhi balethe ihlazo empeleni ihlazo ima ebandleni futhi ukhulume ngezilimi futhi uphume futhi uxabalase futhi uphikise futhi uhambe ngevuselelo elandelayo futhi ubuyele phakathi abuyele uNkulunkulu lowo kunjalo xaba mnumzane waziwa ngezithelo zakho angikatshali khona-ke ungethule iqiniso kubo futhi uthi nanti isho kanje inkosi futhi indoda ayibuka kulokho iyalesaba futhi iyasuka ihambe bese ithi wo ngilikholwa empeleni fowethu wonile kumoya ongcwele wenze into ongasoze wathethelelwa ngayo uzofike ulungise leyo nto uma ngivele kude njengasemfuleni i-Ohio futhi kukhona ibhuloho futhi bangitshela ukuthi kukhona ibhuloho okufanele ngiwele kulo ngithi awu ngizothatha imoto yami ngenye indlela kukhona ibhuloho labekwa lapho kukhona imali ekhokhwa emgwaqeni okumele uyikhokhe ngifanele ngiwele ibhuloho uma ngilindele ukufika eKentucky ngisuke eJeffersonville ngifanele ngiwele ibhuloho ngabe kunjalo na oh ngithi angeke ngikwenze ngizovele ngiyozithengela isikebhe bese ngiwele ngesikebhe noma ngizoqasha umuntu othile lalela inkululeko kulelo bhuloho uma kwehlela kolunye ugu iziphathimandla zizohlangana nawe khona lapho futhi zikubophe ngokwenza lokho kunjalo impela akumangalisa uJesu athi kwangena indoda engaqokile ingubo yomshado wathi mngane ufunani lapha na ungeniswe ubani lapha na le ndoda yami engenalusizo ungani ingazange na ku-o emzekelisweni lapho umkhwenyana emazweni yasempumalanga namuhla umkhwenyana ubeka isidlo somshado sakusihlwa futhi lapho esekwenzile kukuye ukuthi ahlinzekele ngengubo uJesu Kristu wabeka isidlo sakusihlwa somshado ekupheleni kokuphila futhi kukuye ukuthi ahlinzekele ngokulungiswa kwezingubo futhi emnyango umlindisako njengoba kwakunjalo noma omunye wabangane bakhe abaseduze wema lapho futhi wonke umuntu oqhamuka nethikithi wathola uhlobo olufanayo lwengubo bayamgqokisa uma ubegqoka niginiki noma uma ubegqoke indwangu ebanzi ngokufanayo nje wayegqoke ingubo ngoba wayebukeka ncamashi njengabo bonke kunjalo impela futhi mfowethu uma sifika esidlweni sakusihla somshado sifanele sigqoke ingubo efanayo uPawulu ongcwele ayenayo emuva ngaleya sifanele sibe nomphaphathizo ofanayo kamoya ongcwele sifanele sibe nevangeli elifanayo livutha enhliziyweni yethu uthando olufanayo kungenjalo sizoxoshwa ithi awu mfowethu ngangiyipentekostali ngicaba mnumzane lokho ngeke kukuthunzele nakancane ngangiyimethodist ngangiyipresbyterian ngisonde ethabenekele likabranham lokho ngeke kuhlanganise lutho nakho kunjalo Uyalibona iqiniso levangeli uPaul wabaphathisa kanjani na ibandla lokuqala lapha baphathisa kanjani na egameni lika Jesu Kristu benza ini lapho na bafundisa ukuphilisa ngokuka kunkulunkulu bafundisa amandla kaNkulunkulu bafundisa ukubuya kwangempela bafundisa ukuthathwa kwemvelo kwezinto zokugeza ezinyawo kanye nesinkwa sesidlo nezinto ezinjalo bahle phula isinkwa endlini ngendlu ngoba umhlophe benhliziyo ngabe kunjalo na yebo mnumzane babekholele ekukhuzeni isono lapho sasikhona futhi bamise izinto eceleni uAnania noSafira kwakungelula kodwa uPetro wabatshela washo kwenzeka kubo ngenkathi uSimoni omdala iSanusi ekholiwe futhi uyangena nafuthi wayefuna ukuthenga umoya ongcwele noma abe umfo omkhulu ebandleni uthi ngizofaka inqaba engcebweni wena vele ungivumele ngidlule noma ikanjani uPetro wathi imali yakho izokupha kanye nawe futhi abazange bathinte umyalo wakhe uNkulunkulu ebusise lawo madoda ayenokuqiniseka kwangempela kukamoya ongcwele ukuthi babonile futhi bakhuluma iqiniso ngakho ke Simoni unephutha uSimoni wayazi ukuthi wayenephutha manje uma wenqaba ukuhamba kuloko uhlambalaza umoya ongcwele ngokuba lowo wona ngamabomu eselwemukele olwazi lweqiniso akusekho umnikelo wesono ungebi ungaqambamanga sedlule kuloko kuloko kusa sakhombisa ukuthi isono sasingaziwa ngisho umthetho waze wasikulisa njengoba umthetho bungeke waziwe lapha edolobheni bekungelona iphutha ukudlula ilambo libomvu ngaphandle uma kwakuyi kunomthetho omelene nakho bekungeke kube nomthetho kungalungile ukugijima emgwaqeni amamayela ngamashumi ayisishiyagalolunye ngehora ngaphandle uma kunomthetho wejubane futhi asizange sisazi isono ngaphandle uma kuyoba nomthetho kwathi-ke lapho umthetho ufika wase wenza isono sikhuliswe noma sibonakaliswe kona-ke kufika umusa kajesu futhi ususe isifiso sesono enhliziyweni yakho yabo lokho kwasusa isono into ephakeme kunazo zonke ezulwini unkulunkulu uqobo lwakhe uba yinto ephansi kunazo zonke emhlabeni ngisho nokumela inyoka benikwazi lokho na wayeyinyoka yethusehlane ngabe kunjalo na kusukela odabeni oluphakeme kakhulu lwaphakade kuze kufike esidalweni esiphansi kunazo zonke emhlabeni futhi kusukela entweni engcwele kunazo zonke okwakukhona waze kwaba kokungengcwele kunakho konke okwakukhona ngokuba wathatha isono sawo wonke umuntu zonke izilwane konke okufayo phezu kwakhe uqobo futhi wafa njengesoni nezono zakho ziphezu kwakhe umuntu wesibili wayengeke afike umuntu wesibili wobunkulunkulu wayengeke afike umuntu wesithathu wobunkulunkulu wayengeke afike umuntu wesine izingelosi bezingeke zifike unkulunkulu uqobo lwakhe wehla ophakeme kunabo bonke ukuba enziwe ophansi kunabo bonke ukuze asuse isono manje-ke bezilisa labesifazane bhekisisani akusho futhi nimkholwe manje ibhayibheli lapho bona ngamabomu indoda lapho ifika futhi ibeka isandla sayo phezu kwewundlu elifayo yathi ngiphingile mpristi omkhulu futhi nginikela ngaleli wundlu elingenasici uhlobo lukakristu ibeke isandla sayo phezu kwekhanda layo elincane banquma umphimbo lavevezela futhi lakhala laselifa futhi lanyakaza futhi yayazi ukuthi khona lapho kwakulele izono zayo yayifanele ife kanjalo qobo lwayo yayifanele ife uma lesi sibambiso esingenacala singayifelanga kwasekuthi-ke igama layo umnumzane John Doe lapha laphansi lagcinwa lapha omunye wamalevi waligcina kulungile umbhali wagcinwa lapha khona-ke wayephingile wayenikele ngaleli wundlu ngakho khona-ke waqonda ukuthi izwi likankulunkulu lalidinga kanye ngonyaka yilokho kuphela awu waphumele emuva ngqo enesifiso esifanayo waphinde wabona isifazane waphinde waphinga futhi wacosha izinduku ngesabatha noma ngabe isono sakhe sasiyini uyabuya futhi ngelinye iwundlu ngaphambi kokuhlanzwa kwendlu egcwele futhi lapho ebuya futhi ubani igama lakho na John Doe wabuka phansi kuJohn Doe liyini icala lakho na ukuphinga yasimtholile simbambe oqotsheni ngani usuvele ukwenzile usube nokuhlawula okukodwa izwi likankulunkulu lidinga wena ukuba ukhandwe ngamatshe base bamdonse suka endaweni ngaphandle ngaleya base bemkhanda ngamatshe ngaphandle kwesihawu angikhathali noma uyimeya yedolobha noma wayengubani noma ngabe kwakungubani wafa engenasihawu kunjalo ngoba wayenqabe izwi likankulunkulu unkulunkulu wayedinga iwundle lilodwa futhi walenqaba futhi manje uPawulu wathi lokho kwakungaphansi komthetho kaMose lowo odelele umthetho kaMose wafe ngenathi yawo ngaphansi kofakaza ababili noma abathathu abambamba oqotsheni kakhulu kangakanani lapho indoda ibeke ikhanda layo phezu kwewundlu likaNkulunkulu indoda likaNkulunkulu na nenhliziyo yakhe edabukile wayelimele nezinyembezi zakhe zigeleze ezinhlathini zakhe ameva emqeleni wakhe negazi ligeleze ebusweni bakhe lixutshe nezinyembezi ezinosawoto kungene emzimbeni wakhe oshayiwe futhi indoda iyofika bese ithi yebo ngiqinisekile ukuthi leyo yindoda likaNkulunkulu bese ke iyophenduka futhi ingawukholwa umusa wakhe nesihawu sakhe nezwi lakhe
Paul said he that does that willfully.
Paul wathi lowo wenza lokho ngamabomu wesono sele kodwa ukulindela okwesabekayo ukwahlulelwa nomlilo ovuthayo oza kuqeda iphikankani mfowethu lapho iqiniso lethulwa kuwe ngibeka lokhu njengesisekelo esiyisisekelo semvuselelo zayo lethani iphepheli lenu njalo busuku lethani ipensela lenu letha encwadi yenu ukumaka futhi noma nini lapho ubone noma yini ongayiqondi wozani asikubonisane ndawonye ngifuna ukwazi iqiniso nami ngivuleleke ngeqiniso njengoba nje nawe unjalo futhi ngifuna ukwazi ukuthi yini elungile nokuthi yini engalungile ngokuba angifuni ukungahleniphi neyodwa into athi ayenziwe niyabo ngifuna konke nokuncikwakho entizeni yami uqobo kodwa kufanele kuze ngezwi ngokuba uma singakholwa ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo wesono Ake ngiqathaze lokhu sengivala emzuzwini nje bekani manje ngekathi uJesu abajele ukuthi babehlambalaze umoya ongcwele okwakungenjalo isono esingena kuthethelelwa Bugani uIsaiah umprofeti bonke uJeremiah bonke abaprofeti wathi lapho uMesiya efika lona kuzoba nguye uNkulunkulu uJesu Kristu wayeyizwi likaNkulunkulu ngabe kunjalo na ukumenqaba kungukwenqaba izwi ngabe kunjalo na ekuqaleni wayekhona ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu futhi nandi izwi likaNkulunkulu elilotshiwe libonakaliswa lapha njengezwi likaNkulunkulu emhlabeni wonke amazwi akhe awakhuluma kwakuyiBhayibheli zonke izigaba ayezicabanga kwakuyizwi elibhaliwe wayeyizwi likaNkulunkulu futhi lapho izwi elilotshiweyo lalimemezele ukuthi wayeyizwi futhi ngekathi efika ibonakaliswa lapha emhlabeni labo bantu babuka izwi futhi balenqaba ndiyekujola ngikushona ngoba balahlekelwe ukuhlonishwa kwabo ngoba bafanele batele ibandla labo noma bani wathi uma ukholwa lolo hlobo lokuduka sizovele sikukhiphe ebandleni awu abamkholwanga bamkholwa enhliziyweni yabo kodwa babengamfuni babengenakukwazi ukwenza isivumo sakho esidlakaleleni ngoba uma bekwenzile baxoshwa ebandleni labo ngakho ke babethande izindumiso zabantu ngaphezu kwezindumiso zikaNkulunkulu bathi awu ibandla lethu alikufundisi ngaleyo ndlela nje ngakho ke sizovele nje bukani labo devele abafunayo abaphila namhlanje impela Baphila lamudla awu mama wami wayengumkatolika futhi mama wami wayipresbyterian futhi ngiyakutshela yena wayemlungele umama umama wahamba kuloko kukhanya ayenakho kodwa usuku selufikile lapho ukukhanya kwevangeli kukhanya khona isayenze yezenkolo yebandla amabandla obuKristu ayafa lehlulekile uNkulunkulu uyakuthatha manje ukuba azembule yena uqobo futhi ngebandla lakhe umzimba uvukile wenkosi uJesu Kristu uvuswe ngaphandle kobusonto uvuswe emasontweni abandayo agcina umthetho ngegama uvuswe ebuhlanyeni uNkulunkulu ukhipha isixheke samathambo futhi ebeka isikhumba kuzo emandleni kamoya ongcwele ozoletha ivangeli kuloli zinsuku zokugcina ngezibonakaliso nezimanga kuze kube sekupheleni kwezwe bazofundisa iBhayibheli bazomanga kulo bayophila ngalo ngeke baxakise kwesokudla noma kwesobunxele kunjalo bayome ezwini ngo futhi baqhubeke futhi uNkulunkulu uyoba nabo nsuku zonke eqinisekile isayizwe ngezibonakaliso nezimangaliso ezilandelayo haleluya nonke nina zikanyezi zokusa vukani nikhanye haleluya owaphezulu lapho emposhongweni wokuqapha futhi wathi wo mlindi sikhathi sini sobusuku na wathi ubusuku buyeza nokusa kuyeza futhi qaphela njalo busuku ngaphambi kokusa kunjalo zazigcina isikhathi ngezikanyezi futhi ecishe ngesikhathi kufika endaweni ngaphambi kokuntwela kokusa kukhanya kufika kucindezela ubumnyama kuze kube isikhathi esimnyama kakhulu esikhona kufika ukukhanya ubumnyama ngaphambi nje kokusa uma ngumuntu ojwayele izindaba ya angikhathali ukuthi umoya uza ngayiphi indlela ukuthi uza kanjani uvunguza kanzima kangakanani vumela lowo msebe wokuqala wokukhanya ugqobhoze isibhakabhaka ngaleya nemoya uzokwehla ngo emgudwini uze wehlele ngo esigodini angikhathali ukuthi hloboluni lo moya oluvunguzayo uzoma khona ngo ekuseni futhi wehle ngomgudu wo haleluya umfowethu Frank wayelele lapho ngobunye busuku umfowethu Robertson nami kanye nabo ngaphumela phandle lapho ngase ngigqoke izitathelo zami ngavele ngaqala ngakhala ngagijima ngabuyela etendeni futhi ngatshela isambulo ngimi lapho ngabuyela etendeni nomfowethu Wood wayelele lapha ya elele kanzima ngangokunokwenzeka futhi ngangihlezi lapha ya uhlangothini lwendawo ngikhala nje ngamandla engangingakwazi ngiqaqazela ngokuba ngangibone ukuthi ile ngathi yebo Nkosi busuku buyeza futhi usuku luyeza futhi sidlule esikhathini esikhulu sokucindezela lapho amasayensi ezenkolo nayo yonke into yamabandla lokho kwathi woza ujoyine elethu woza ujoyine elethu woza ujoyine elethu kodwa lapho nje eqala ukusa lowo moyo namandla ovunguzayo wehla ngomgudu futhi ezathi ngoyibandleni kanjalo ngokusa nje kufanele kube ngokusa haleluya ngamandla kamoya ongcwele afanayo abiza ivangeli elifanayo elalikhona ekuqaleni kubiziwe futhi namuhla haleluya oh he ngiyajabula ukuthi simasha sibheke esiyoni kubandleli kankulunkulu ophilayo haleluya ngiyakholwa ngicabanga ukuthi nginomsindo na nginento engizoba nomsindo ngayo ake ngikutshele mfowethu lapho igazi likajesu kristu lihlanza kuzo sonke isono sengibone iminyaka engamashumi amabili nantathu manje yokuhola kukamoya ongcwele ukuzinikela kuye futhi nginganaki lutho okungelutho okushoyo kufake into ethize enhlizweni yami ebambelele lapho engingazange ngiyifake qobo lwami umoya ongcwele wakubeka lapho unkulunkulu ngitsholele iqiniso ngizohamba ekukhanyeni njengoba esekukhanyeni ngizoba nenhlanganyelo omunye nomunye ngenkathi igazi likajesu kristu lihlanza kukho konke kungalungi ngokuba uwona ngamabomu anqabe ngamabomu esebone ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo wesono lalelani lapha madoda nabesifazane manje bangane bami nabangane abangabakristu uma into kuphela owaziyo ngayo kungukuza esontweni kalula nje kuyeke lokho khona manje yeke ukucabanga ukuthi kahle uma unengqondo yokucabanga awu ngikhona ukuthi ngisindisiwe futhi uyabona ukuthi uhlala uthatha ukuqophisana noma uhlale ubambe ngqi ngokuthile kukhona okungalungile ngawe uma ubone ukuthi awukwazi nje ukususa ubutha enhlizweni yakho uma ubone ukuthi kukhona into efana naleyo ungakhohlizwa uNkulunkulu akabhinqwa kunjalo noma yini umuntu ayihlanyelayo uyakuvuna yona kunjalo into kumele uyenze wena yethe awu ngikhona ukuthi nginomoya ongcwele futhi uyabona ukuthi akutheli isithelo sobumnene futhi wanikela nomusa nobumnene nokuthethelela nokunye nokunye kona ke sekuyisikhathi sokuthi uzithintithe ngokuba uma wona ngamabomu emva kokubase wamukele ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo wesono uze ulungise leyo nto kunjalo uma wazi ukuthi wenza okungalungile hamba uqonde ngqo ngokuzithoba njengoba ungakwazi ukuhlolisise wena wothe ngizokubheka ngezinye zalezi zinsuku ezinye zalezi zinsuku zingakhe zibe zinde kakhulu ungase ungaphili ezinye zalezi zinsuku into kumele uyenze ukuhlolisisa khona manje kunjalo kubheke futhi ubone ukuthi kulungile yini futhi uma kuliqiniso hamba kulo futhi uNkulunkulu uzokubusisa ake ngikutshele into eyodwa yangaphambili emzuzwini nje manje ngaphambi kokuba sivale ngiyaxolisa ukugcina kanje kodwa ake nginitshele ezinye zezinto engizaziyo uma kukhona noma yini engifaka isandla ekubeni nesibindi nokuhamba ngikhuphuke ngaphambi kwezinto lapho ngazi ukuthi izinto ezithize eziza ukuzophonselwa inselelo ngalezo sikhathi ngaphambi kwamademoni namandla kukhona into eyodwa engingama kuyo futhi ngizizwa ngikahle izinto ezimbili kakhulukazi into eyodwa ukuthi ngiyazi ngokusuka ezinjilweni zenhliziyo yami ngizamile ukufundisa izwi impela lakusho ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wethembisa ukuthi uyolihlonipha lelozwi angikatshela ukuthi yini elishumayelayo ukuthi livelaphi uma livela kumsenzisi unkulunkulu uzolihlonipha iqiniso niyakukholwa lokho na angikatshali noma ngumsenzisi omkhulu kunabo bonke emhlabeni unkulunkulu uzolihlonipha iqiniso kunjalo ngiyazi ukuthi leli iqiniso ngoba ngilifundile kuleli bhayibheli ngiyazi ukuthi lelo yiqiniso futhi into yesibili manje-ke engiyaziyo leyo ngelosi ngenkathi ihlangana nami lapho yathi ungesabi ngizoba nawe kunjalo futhi ngakho-ke engazi ukuthi kanjani waphuma ngaphandle kwemibono ngaphambi kwezinto engazi ukuthi enzeni uma ngithola umbono ngiyazi ukuthi ngenze njani kodwa uma engangitsheli futhi ngifanele ngiphumele qekelele lapho futhi ngiphonse inselelo kokuphikisayo khona lapho ngiyacabanga Nkosi angizange ngigweme kodwa ngimemezele lonke icebo likaNkulunkulu konke okukuleli bhayibheli othe kwenze ngizamile ukukulandela ngakho-ke Nkosi enhliziyweni yami kulele izwi lakho unesibopho sokuqaphela izwi lakho uma kukhona noma yini ngaziyo ukuthi kufanele ngiyenze futhi ngingayenzanga Nkosi ifihliwe kimi ngiyazi ngizamile ukuhamba nawe futhi ngiyazi ukuhloniphile nakho konke futhi ngibatshelile abantu nakuba kungilimaza kabi ngezinye izikhathi ukutshela abantu kodwa ngibatshelile noma kanjani ngokuba yizwe futhi angisoze ngabatshela ukuthi bakwenze ngaphandle uma ngikwenza qubo lwami yebo kuphuka kanjalo khona-ke ngiyohamba ngisondele kakhudlwane futhi ngiyacabanga Nkosi ngibone lawo mandla emingaleya lelo demoni lilungele ukukuphonsela inselele futhi likunika isibindi sokuza kuye ngithi Nkosi kulona izwi lami ngelakho ngimi kulo manje ngaphumela phandle lapho ngithatha isikhathi sami ngifika lapho ngiyacabanga wo ngelosi kaNkulunkulu mabusondele ubukhona bakho ngokuba uyinceku yakhe owathunyelwa ukungivikela kulamahora futhi wangethembisa lapho uma ngihamba uyoba nami ngakho-ke ngiphuma ngqo ngiqhubekele lapho futhi ngithi manje-ke egameni likajesu kristu ngikhuluma iqiniso bhekisisana amademoni eklabalaza bhekani izinto zenzeka ngoba unkulunkulu ubophezelekile ezwini lakhe kodwa kuba bengazi ukuthi lezi zinto zaziyiqiniso njengemibhaphathizo nomphaphathizo kamoya ongcwele nakho konke lokhu okunye ukusebenza nezinto futhi bazi ukuthi kwakuyiqiniso futhi ngoba nje ngangifuna ukuthandwa ngabantu phakathi futhi umuntu angimbambathe mhlane futhi athi dokotela mfundisi ohlonipekile noma mbhishobhi noma ngabe yini wena ushumayele intshumayelo enhle lokho ukudumisa umuntu ngingancamela ukuthi bona bagigitheke futhi bangihleke futhi benze lonke uhlobo lokuhlekisa ngami futhi ngiyazi ukuthi ngime ngokweqiniso kuNkulunkulu kunjalo iqiniso lelo angifuni ukunconywa amadoda ngifuna ukunconywa nguNkulunkulu ngifuna ukwazi ukuthi angizange ngikugweme ukumemezela iqiniso manje-ke uma ulenqaba lokho kukuwe niyabo kunjalo kodwa ake nginitshela iqiniso levangeli manje evuselelweni ezayo uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya akasoze angena embusweni amazwi kajesu kristu kujohane ongcwele esahluko sesithathu watshela umbuso omkhulu lowo kwakuyindoda yenkolo wayeyindoda edumile wayeyindoda eqotho wayengumfundisi wayeyisifundiswa konke obungakulindela kuye wayeyikho kodwa ujesu wamtshela ukuthi wayengenakho ukuphila okungunaphakade ngoba wayengakaze abe nakho akazange akuqonde wathi uma umuntu engazalwa ngokusha awu angeke ubone umbuso kaNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi wayekholwa kangakanani wayesonto ebandleni elikhulu kunawonke wayenelinye lamagama amakhulu kunawonke wayengumfundisi webhayibheli kodwa nokho wayengakaze azibonele isehlakalo sokuzalwa ngokusha ngabe nawe kulobu busuku na ngifuna ukunibuza umbuzo ngokucacile futhi ephuzwini ngqo angikusho ukuze nginihlambalaze ngincamela ukuba ngihlambalazeke lapha kunokuhlambalazeka lapho ubungeke yini uncamela ukwenza lokho na kunabaningi benu lapha abafuna umbhaphathizo kamoya ongcwele abaningi benu lapha bangibhekile kusukela ngisengumfana inganyana endadlana lapha noma eminyakeni yami yobunjejane ngishumayela evangeli futhi angikaguquki nechashaza elilodwa evangelini engaqala ngalo ngisafundisa into efanayo ngoba alinikwanga mina yikolishi elithile lobufundisi kanjalo alifundiswanga kumuntu lifika ngesambulo sebhayibheli kunjalo ngakho-ke ngiyazi livele kuNkulunkulu futhi futhi ngihlale nevangeli lifanayo. Eminyakeni eminingi edlule ngashumayela umphaphathizo wamanzi egameni likaJesu Kristu. Eminyakeni eminingi edlule ngashumayela ukuhlanzwa komphefumulo womuntu ngegazi likaJesu Kristu ngokungcweliswa. Ngashumayela umphaphathizo kamoya ongcwele njengesiqiniseko noma ukubekwa uphawu kwabantu bakaNkulunkulu basuswe embusweni. Niyazi ukuthi lokho kunjalo. Ngikufundisile ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu, ngikufundisile ukufika kwesibili, ngikufundisile ukugezana ezinyawo, ngisifundisile isidlo, ngibufundisile ubungcwele phambi kweNkosi, ngizifundisile zonke lezi zinto kwasekuqaleni nje. Ngafundisa ukukhuluma ngezilimi kungesibo ubufakazi bukaMoya Ongcwele, ngikufundisile ukumemeza kungesibo ubufakazi bukaMoya Ongcwele. Akukho leyodwa yalezo zinto ongathi ingubufakazi bukaMoya Ongcwele noma bona bufakazi kuphela. Kungahle kube ubufakazi bokuthi uMoya Ongcwele ukhona, ukucula kungahle kube ubufakazi bokuthi uMoya Ongcwele ukhona, ukukhuluma kungahle kube ubufakazi bokuthi uMoya Ongcwele ukhona, noma yiziphi izimpawu zingahle zibe yibo futhi nokho akuyona into engenaphutha. Munye kuphela umuntu ongathi uMoya Ongcwele ukhona, lowo nguNkulunkulu uqobo lwakhe, ungumahluleli. Ngibabonile becula, ngibabonile bekhuluma, ngibabonile bememeza, ngibabonile bekhuluma ngezilimi nazo zonke lezo zinto, futhi abazange izithelo zabo zafakaza ukuthi babengenawo. Nginakho konke ukukholwa, ngiqakele kimi ukukholwa ukuthi nginawo, nginakho nami uNkulunkulu uyakwazi, ngikholwa ukuthi nginawo, nginokukholwa konke kini ukukukholwa. Ninomusa, uthando, futhi ninomoya omuhle, nakho konke ngiyakholwa ukuthi ningabantu abangamaKristu, ngikholwa ukuthi ninomoya ongcwele, angikwazanga ukufunga ngakho, uNkulunkulu uyakwazi. Kunjalo niyabo, ukuze singehlulele ngalezi zinto, awukwazi ukuphoqelela uNkulunkulu ukuthi lokhu yiwo, ngoba ungumahluleli. Asizange sithunyelwe ukwahlulela, sathunyelwa ukuba sishumayele. Ngabe kunjalo na? Kunjalo ukushumayela. Futhi ngingaletha iqiniso, uma ulenqaba futhi uhambe, ngiyazi iBhayibheli liyasho uma wenza lokho kodwa-ke wena akusekho ukuthethelelwa ngezono uze ufike ukulungise lokho futhi. Kunjalo impela, ngakho uma ubona iqiniso uhambe eqinisweni. Futhi manje uma uza ngifuna ukunibuza ukuthi ze bangaki lapha yithi mfuthi bhili phande ngqo, ngokucacile njengoba ngingakwazi phambi komphakathi ukuthi ngingafa ngingakaphumi ngisho kulesi sakhiwo. Kodwa ngifuna ukuba uNkulunkulu azi nabantu bazi lapha ukuthi ngifuna umphaphathizo weqiniso kamoya ongcwele. Ungasiphakamisa isandla sakho uthi ngiwufuna ngempela weqiniso uNkulunkulu akubusise. Manje sinethuba lemvuselelo, futhi lalelani bangane, ningezi nithi awu manje uma ngizizwa ngigodola ngempela, futhi uma ngiwuthola ngendlela udadewethu awuthole ngayo, ngaleyo ndlela udade awuthole ngayo, ungawubheki ngaleyo ndlela. Uza nje ngenhliziyo emsulwa ukholwe ukuthi uJesu Kristu ungumsindisi, futhi umamukelile, futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoligcina izwi lakhe, futhi ubheke ukwemukela umphaphathizo kamoya ongcwele, futhi uzokunika wona. Uthi Nkosi, ngezo noma ngayiphi indlela wena thululeke kimi ukuze nje ngithole umoya ongcwele. Yilokho kuphela ngikufunayo, umphaphathizo kamoya ongcwele. Nginike okuthile okuzosusa lobu bugovu, nginike okuthile okuzosusa konke lokhu kwesaba nokungabaza. He Nkosi, ungangenzi. Uma ungenza ngimemeze, ngike ngabona abanye bememeza futhi abazange bakuphile. Ungangenzi ngikhulume ngezilimi, Nkosi, ngibone abanye bekhuluma ngezilimi futhi abazange bakuphile. Kodwa Nkosi, faka into ethize kimi ezophila kimi, ezongenza ngihambe nsuku zonke njengomKristu. Lokho kuzongenza ngithande izitsha zami. Lokho kuzongenza ngikhulume okuhle ngalabo abakhuluma okubi ngami. Lokho kuzongenza ngilungele ukuphenduka kunoma yini engiyenza kabi, ngikhuphuke futhi ngikuvume, ngiyothi nginephutha, ngithethelele uNkulunkulu. Ilelo hlobo lomoya olufanayo akulona na? Yebo mnumzane, ngenze ngithobeke. Uma umelusi wami ebone ukuthi ile okungalungile kimi, uyahamba futhi athi, manje mfowethu noma tete, ubungafanele ukwenza lezi zinto. Ngenze ngithobeke ngithi, yebo mfowethu, ngisize manje ukuba ngikhuleke. Angifuni lelo hlobo lomoya kimi, angifuni. Awufuni lelo hlobo lomoya, awunjalo na? Awufuni kuhamba ngokukhukumele uthi, awu, ehe, wayengena msebenzi wokungitshela, ngiyazi lapho ngimi khona. Oh, uma wenza lokho bangane, ungabona khona lapho ukuthi uphumile entandweni kaNkulunkulu, ungabona ukuthi nephutha kwasekuqaleni. Kungani ungazithobi futhi uzithobe kumoya ongcwele uthi, yebo, ngizobambana ngezingalo nalo lonke ibandla likaNkulunkulu ophilayo, ngizoqhubeka. Uma ngibona okuthile okungalungile kudadewethu, ngizomkhulekela. Ngibona okungalungile kumfowethu, ngiyahamba. Uma eqhubeka, ngizowelela endlini yakhe bese ngithi, mfowethu othandekayo, ake ngikubambe ngesandla mzuzu nje, uyangithanda na? Yebo, ngiyakuthanda. Wena uyazi, siyaguga futhi thina akafuni ukuphuma aye esogweni sikadeveli futhi ngikuqaphelile wenza into ethile manje makuthi thina wena nami sikukhulekele niyabo into efana naleyo bese kuthi ke uma umfowethu engakwemukeli khona ke ngeke ukwazi ukusiza lokho khona ke utshele omunye umzalwane ukuba ahambe nawe bese kuthi ke uma ezindla khona ke usuyidlalile indima yakho yilokho kuphela khona ke hamba utshele ibandla futhi lokho kuyaxazulula niyabo manje nazi kahle ke nakakhulu nalesi sike njane sincane sabantu esihlezi khona lapha usibonile isandla sikaNkulunkulu somandla phezu kwalezo zinto niyazi abantu abake bahamba khona lapha abazisho ukuthi banomoya ongcwele niyakwazi lokho futhi benyukela lapha base bezindla futhi benganake nakho konke okunye bese bephuma ngenkathi ngibuya umelusi wangitshela ngobunye ubusuku wathi uhambile kuyombona na
ya
uthathe omunye umuntu na
ya
ngiyakhumbula ngenkathi umfowethu Shelby engitshele mayelana nabanye abehlukene abaya kubantu bezama ukuba ngaya kubantu ngathi hoye bangibhuqa futhi basho yonke into bangibiza ngakho konke ngathi manje bheka mngane wami othandekayo lokhu ngeke kusebenze hoye usanda kuphumela ezweni futhi uhlubukile futhi wena unjena futhi awutholi imiphefumulo esindiswayo nakho konke kanje futhi konke ocabanga ngakho ngathi awucabanga ukuthi ngilandela umoya ongcwele kuhola na unephutha uyilokhu lokho noma okunye ufanele ukuyilalele yimi ngikutshela ukuthi wenzeni futhi uyabona ngaleso sikhathi ukuthi ngudevele ngase ngithi bukani kusukela manje kuye phambili kusukela manje kuqhubeke uma ungeke ubuyisane nebandla bayakuthanda kodwa uma ungeke ubuye khumbula ngiye kini izikhathi ezine noma ezinhlanu ngamunye wenu
phela ke ngishilo futhi ngathatha abanye nami futhi angeke nebuyisane manje ngizokusho phambi kwebandla futhi kusukela manje kuqhubeke ufanele ube njengomhedeni nomthelisi lelo yizwi likaNkulunkulu kwendaba yokuthi lizwakala lisicaba kanjani lelo yizwi likaNkulunkulu
khona ke ngaye ebandleni ngase ngithi kusukela manje kuqhubeke laba bantu abasibo bafowethu nodadewethu ngoba sebeze ehlukanisile nathi kubukeka sengathi abanawo umoya futhi uphumile futhi niyabona ukuthi kwenzekeni kunjalo uyabona ukuthi kwenzekeni awukwazi ukufika ngasezweni likaNkulunkulu uma uNkulunkulu ethi yenza into ethile yilokho kumpela uNkulunkulu aqonde ukuba kwenziwe kunjalo ngakho ke manje ake sihlangane ndawonye asibe yisike jani sabantu lapha kuleli tabenakele lincane lidala hayi ngoba uma ufuna ukususa lelo gama lami ngaphambili lapho lokho bavele babeke lelo lapho velo libize noma yini oyifunayo mina akwenzi imihloko ungavele nje ukubize ngokuthi ibandla uma ufuna akuthi ngekile kube yitabenakele lika Branham uBranham akahlanganise lutho nakho lutho ntobo lutho bavele bafaka igama lami phezulu lapho ngoba itayitela lalise gameni lami lapho futhi balithumela ngeposi futhi ngethela lapho futhi ngasebenza ngesikhathi sengcindezelo futhi bengenisa okweshumi kwabo esikundleni sokuthi ngikugcine futhi ngingasebenzi ngafaka okwami okweshumi neminikelo yami phakathi nemali phakathi futhi zaka ithabanakele lapha futhi lakhelwe phezu kwezipho zabantu abanginika zona ukuze ngiziphilise ngazo ngasebenza ngase ngikubuyisele ethabenakele futhi kungaleso sizathu belibiza ngethabenakele likaBranham lokho kuhlangene nangokukodwa nakho uma libizwe ngethabenakele likaNeville libizwa nganoma yini oyifunayo akwenzi imehluko indawo encane nje uNkulunkulu asinika yona ukuthi sibeke amakhanda ethu futhi phakathi lapha siza futhi sikhonze inkosi sifundise iBhayibheli ngeqiniso nje njengoba sazi ukuthi kanjani mfowethu kuphonsela inselelo ezizweni zonke ezindaweni kulo lonke uhlobo lwezinto futhi nokho izwi likaNkulunkulu liqhubekela phambili ngokufanayo nje lihlanzekile nje futhi liphelele futhi lingaqotshwe nalutho njengoba lingaba njalo woza uhlanganyele nathi manje hayi ukujoyina ibandla hayi ukujoyina thina kodwa woza ujoyine kuJesu Kristu mthandeni futhi uma uNkulunkulu elihloniphe kangaka izwi lakhe ukuphulukisa abagulayo kange nezimpumputhe nabahluphekileyo futhi wawoshana nele emhlabeni wonke impela wayengeke angivumele ngiphume nephutha ngalonkathi ubengakwenza na futhi uma likhona lapha lilotshwe ezweni likaNkulunkulu ningalinqabi bazalwane bami limukeleni ngoba yinkosi uJesu futhi nonke ejulana umbhaphathizo kamoya ongcwele masibe umndeni owodwa omkhulu ojabule kodwa-ke ungangena uthi awu nginomoya ongcwele udumo kunkulunkulu sengizoba nezipho manje shiyani izipho phansi zizoninakekela niyabo nkulunkulu uma ebona ukuthi ufuna ukukusebenzisela ukuthize uzokutshela okufanele ukwenze futhi uhambe ukwenze ungafuni izipho funa umnikezeli ngena futhi wemukele umoya ongcwele ngikholwa ukuthi sizoba nesikhathi esimangalisayo aninjalo na manje sini sono esingena kuthethelelwa ngukona ngamabomu ngemva kokuba sewemukele ukwazi kweqiniso ngabe kunjalo na ngokuba lowo onayo futhi siyini sono na ukukholwa uma ulibheka bese uthi iqiniso lelo kodwa uyenqaba kulemukela lowo onayo noma ungakholwa ngamabomu ngemva kokuba esemukele ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo wesono nalo iqiniso nalo lilele lapho futhi ncamashinje ngoba nje ukhuphuka nansi into efanayo ngendlela enkulu ake zibheke ngizovala-ke nango uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu ukumemukela kungukuphila ukumlahla kungukufa yenza okufunayo uthi awu manje angikukholwa awu ngiyanitshela angikukholwa angikukholwa nje awu uma ungakukholwa lokho kukuwe awunakuphila yilokho kuphela ngoba lelo yiqiniso kunjalo kulungile into efanayo kunoma yiliphi elinye iqiniso lokho kulungile ukwala ukwenqaba ukungalikholwa izwi likankulunkulu kuyisono esingena kuthethelelwa awusenalungelo uma ukhuphuka futhi uthi awu angikholwa ukuthi wayengukristu khona-ke awusoze wasindiswa uze uphenduke kulokho futhi ubuyisane naye uthi leli liqiniso likankulunkulu futhi livezwa kuwe futhi uthi wo angilikholwa khona-ke unqunyiwe kunkulunkulu uze uphenduke futhi uze eqiniswe ngabe kunjalo na kwangathi inkosi enhle nganibusisa ngokucebile ngempela kwangathi nganigcina niphilile ngikhulekeleni ngisahambile nizokwenza lokho na ukuthi uNkulunkulu uzonginika ukuphepha futhi ngibuyele emuva futhi ngenxa imvuselelo futhi manje-ke phezu kwalesi sisekelo seqiniso likaNkulunkulu elilotshiwe sisungule imvuselelo ezayo sengathi uNkulunkulu anganibusisa esisekhothamisa amakhanda ethu Voyage Teddy, uma uzokhuphukela lapha opianiweni umzuzwana nje sibhecule lincane lohlobo luthize sisesemkhulekweni manje. Baba, lokho kude ukufundisa ukude kunzima ukusikayo. Ukuzwa umoya ongcwele fika kuqala enhlanganweni futhi asinike isibusiso ukuthi ukhona ekuqaleni kokufundisa ukwazi ukuthi yena ubelapha bese-ke cabange phendukela ezwini ephuzwini elihle kakhulu lokuthi sono esingena kuthethelelwa singaba yini besiyoba yini ukungalaleli noma kwenqaba izwi likankulunkulu manje-ke baba sibheka lokho futhi sicabange o unkulunkulu ngihlanze kukho konke kungakholwa mangikholwe ukuthi leli bhayibheli liyizwi lakho mangikholwe ukuthi lilotshwe lapha ukutusa nokuqondiswa ukuze umuntu ame phambi kukankulunkulu engenasici azi ukuthi le ncwadi efanayo siyokwahlulelwa ngayo futhi wathi ubusisiwe ogcina amazwi ale ncwadi awenze ofanayo uyoba nelungelo emthini okuphila kodwa labo abangeke bakwenze bayothathwa njengezinja nabathakathi njalo njalo abayophonselwa ngaphandle okuphela kwabo kungukushiswa ubusisiwe ogcina amazwi futhi lowo ozosusa kule ncwadi abeka into ethize endaweni yayo okufanayo kuyosuswa igama lakhe likhishwe encwadini yokuphila kodwa noma ubani oyogcina yonke le miyalo futhi enze lezi zinto uyoba nelungelo emthini wokuphila nkulunkulu siphe khona ukuthi mina thina kuleli bandla kulobu busuku siyohlala njalo sihambe ekukhanyeni kwebhayibheli futhi siyokwenza nje izinto ibhayibheli elizishoyo singabheki kwesokudla noma kwesokunxele noma ukungakholwa lokho izwi lakho eliyikho yiqiniso sisize baba manje bekukhona izandla eziningi wo ishumi nambili noma ngaphezulu eziphakamile mhlawumbe ngaphezulu ishumi nanhlanu noma amashumi amabili abebefuna umbhaphathizo kamoya ongcwele lokho kufakazisa ukuthi balambile nkosi futhi wena wathi babusisiwe abalambileyo ngani umoya ongcwele usevele ukhulumile kubo futhi babusisiwe ukulamba ngempela bazi ukuthi uNkulunkulu nabo futhi ebanika lokho kulamba Oh, ngokwazi ukuthi kukhona kwedeze lapha ya kwabo inqobo nje uma bekulambele njengoba nje umuntu elambele ukudla kufanele kube nokudla ongakudla manje baba ngikholekele ukuthi uzogcwalisa bonke baphe ukuthi bagcwaliswe ngomoya ongcwele ngisho nangaphambi kokuba kuqale imvuselelo ngaphambi kokuthi lo mhlangano uphume kulobo busuku
Siphe inkosi ukuthi umoya ongcwele uzoza kuso sonke isidalwa sifayo lapha futhi ugcwalise yonke inhliziyo ngamandla akhe enodumo siphe khona baba
manje philisa abagulayo phakathi kwethu futhi inkulunkulu yiba nathi usibusise busisa umfoti nevilo othandekayo sikhulekela ukuthi uzomgcina ezithobile inkosi futhi umnikeze lezo ezimangalisayo ezitshumayele ezinamandla nezimfundiso akade ezinikezele ebandleni ngokwazi ukuthi ivangeli lika Jesu Kristu elihluzile elinengqondo elingaxutshwe nalutho uNkulunkulu uvele wehlisele izibusiso phezu kwakhe busisa umkakhe nomndeni wakhe sibusise sonke ndawonye amalunga wonke umuntu ndawonye ngokuba sikucela igameli likaJesu amen manje mfowethu Teddy ake kunezi ofuna kulesho mfowethu Neville noma yini ngokusakaza ngomgqibelo zayo na ngicabanga ukuthi konke ngokusakaza kwangomgqibelo zayo bangaki abezo mfowethu Neville ekusakazeni na une ngiyakholwa isigamu sehora manje ngabe kunjalo na yebo qhubekela phambili
contributions for the broadcast tonight somebody just hand that to me after the service we'll appreciate it we haven't quite enough money for the broadcast for Saturday but it'll be here when the time comes so We thank the Lord for that. God bless you.
Mfowethu yemakhona lapho eminyango lapho abantu bephuma khona nalapho uma benokutshile kwalokho uma uthanda mfowethu lokho kuhle ukuze uma uqiniseka manje ukuthi uyakuthola manje ngokokusakaza kwakhe uzama kuhlala emoyeni uhlangana nabantu phandle phakathi lapho nabantu abangeke beze kuleli tabenakele.
Izikhathi eziningi ngike ngenza ukulinga. Abantu bathi awu umfundisi Branham uzoza futhi angikhulekele na ngithi wozane tabenakele awu uyazi angikwazi nje ukujola isikhathi sokwenza lokho niyazi ukuthini bangontamo likhuni kakhulu ingcenye yesikhathi ukuba bazithobe ukuze beze kulokhu kunjalo impela mhlawumbe umelusi wabo uthi uma umunye ebafica phezulu lapha bayesaba ukuthi bazoba nabakanye nabo abangalungile uma becabanga lokho bekungeke kusize ngalotho ukuba khulekela noma kanjani kunjalo niyazi ukuthi umprofeti wathini kunamani na wathi yehla uyogcina eJordan amanzi ayo anodaka nangcolile wathi ngani amanzi ezweni la mahlanzekile kunalawo awubuyele emuva nochokolo wakho khonake kunjalo waze wazithoba futhi waphumela lapho eJordan elinodaka futhi wacwila akasikhombisa njengoba umprofeti emtshelile uchokolo wakhe lwasuka kuye kunjalo uma begogobele kakhulu futhi benesitashi ukuba beze ethabinakele khona ke okwabo bangahlala nochokolo lwabo khonake kunjalo impela uNkulunkulu yiba nomusa Oh hey bangane lapho ngibona usukuluza ngibona iminyaka yami ishelela lapha nakho konke ngenzeni na oh ngizwa sengathi angenzanga lutho ngifanele ngenze lenkosi Jesu ukuthize ngifanele ngenze ukuthize oh inhliziyo yami iyatipuka kimi manje ngizizwa ngikahle futhi nginamandla futhi angazi ukuthi ngithini sekuyiminyaka ngingashumayeli futhi manje sengiqala manje ukuqala kushumayela
angazi nje ukuthi ngenzeni kodwa ngifuna ukuzoza imiphefumulo kuKristu lokho ngokuthi ngifuna ukulungisa umuntu loNkulunkulu yilokho kuphela futhi lokho phakathi lapho ngizizwa sengathi lokho inkonzo anginike yona
futhi nokho ngithele imiphefumulo engaphezulu kwengxenye yesigidi kuye kodwa lokho kubonakala kukuncane kakhulu ezigidigidini ezisezweni ezingenabo uKristu niyabo beka nje izigidi nezigidi nezigidi ezisazohamba asihambe bangane asihambe mhlawumbe awukwazi ukuwela ulwandle kodwa ungakwazi ukuwela isitalade asenze ukuthile masenze ukuthile ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu uNkulunkulu nibusise sisamile manje Ngifuna kunibuza manje njengoba sicula iculo lethu lokuphuma hamba negama lika Jesu bekani hamba negama lika Jesu njengesihlangu kuzo zonke izitha kunjalo lapho izilingozi kuzungeza phefumule igama lakhe elingcwele ngomkhuleko bangakho uzohamba nalo kini kulobo busuku bethe uNkulunkulu ngizokuthanda Nkosi Jesu ngifune uhambe nami phakamisa izandla zakho phezulu kakhulu manje kulungile uNkulunkulu abe nawe emfowethu nodadewethu ngumKristu kulungile manje ngenkathi sisacula ivesi lilandelayo phenduka bese uxawula umuntu oseduze kwakho manje Ngifuna kunibuza ukuthize niyangithande na anisho ngifuna nenze ukuthize kunomehluko omncane lapha ngasethabenakele sifuna ukuba iqembu elikhulu elinobungani niyabo masixawulane nawo wonke umuntu ungami kumuntu oyedwa isikhathi eside kakhulu vele ufinyelele ngale futhi uthele omunye ngiyajabula ukuba nawe mfowethu ubuya ngiyajabula ukuba nawe tata uNkulunkulu akubusise xawulane nawo wonke umuntu uma ufuna ukuvakasha ungaya ekhaya futhi uvakashe kodwa masixawulane nawo wonke umuntu niyabo hamba uzungeze futhi uxawulane nawo wonke umuntu bese uphuma esakhiweni uthokoza ngeke ukwenze lokho na uNkulunkulu anibusise sisakhothamisa amakhanda ethu umfowethu Radel emuva lapho ungasikhipha ngomkhuleko uma uthanda umfowethu Radel